Inkosimbu sise ubani lapha ushayela iDodge iDodge entsha ilicense number WX2129 opake ngaphesheya komgwaqo lapho na ushiye amalambo abo ekhanya amalambo angaphambili na wonke ekhangisiwe futhi uma lowo muntu eshayela leyo moto ngani yithi ngelele futhi ucishe amalambo akho isehlangothini nje langa kwesokunqele somgwaqo ezansi ngomgwaqweni u8 ngiqakelelwe inombolo yaseualbani u-WX2129 idoje bomvu idoje entsha leyo cishe eka-5960 noma ndawondawo ngalapho futhi bengingazi noma bekukhona othize phakathi lapha noma othize ovele nje ovela ndawondawo kulungile bekunjalo futhi ngakho lokho yinto enhle manje angizukusho nje ukuthi abesifazane baya kukhohlwa lokho ngoba nami ngiyakhohlwa. Awimpela kuhle kubuya futhi kulobusuku enkonzweni nokuba nalesi sikhathi esikahle senhlanganyelo ndawonye ngasizwini niyalijabulela na kunjalo sinesimangalisayo nje isikhathi esimangalisayo futhi manje siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza ukuba siqhubekele phambili. Manje futhi uhambile futhi wathola iblackboard lapha kodwa leli fishane kakhulu lifinyelele phezulu ngokwenele ngakho kusasa awu ngizozama ukulilukisa lifike phezulu lapha ngizolijikelisa enhla ngaphezulu bese ngileza kanjalo ngifuna ukuthi bezinye izinto ezehlukene engizothanda ukuzichaza ngakho ningavele nje futhi ukuze nje niqiniseke ukuthi nizokuthola ngempela. Ngokukhona izolo busuku noma bekuyizolo intombazanyana yamusara bekuthi ukuba ngokuhle umama kanye nami bengibuka iphepha lakhe elincane ubethatha amanothi ami futhi ubhale kahle nje yonke into phansi uIsaya noMathewu nayo yonke into futhi kugcineni ngokwephepha ube futhi ukufa ithuna alisenakho ukunqoba kulokho futhi ukufa kwakhishwa iduzi neminyaka cishe isikhombisa ubudala futhi kholake esikhundleni sokuba nesambulo uthe incwadi yemibhedukazi awu lokho kukhombisa ukuthi banokushisekele kuzamile ukuthola okuthile noma kunjalo abanayo na. Ngicabanga ukuthi intombazanyana kamfowethu Collins ihlezi emuva lapho futhi babhale umbhedukazwe usuku lwembhedukazwe kusho umfowethu Neville uvumelana nayo ngiqagele sonke sifanele senze lokho. Awu impela sinesikhathi esihle kakhulu hey inkosi iyabusisa ngingenile ukuyodadisha kulokhu ukuza ekumbini emuva nje kokuhambisa abantwana esikoleni futhi ngase ngiphuma nje sikhashanile sidlule nje ngibe lesikhathi esimangalisayo ezweni busuku ngidadishe kwaze kwaba late kakhulu futhi icishile igama encele sibile kusena abanye abantu behlile bevela phezulu enyakatho basithole bangivusile ukuba ngikhulekele intombazanyana ibifa futhi ngiqinisekile ukuthi inkosi izoyivumela iphile bahlile nje yonke indlela bevele Bedford Indiana ngicela isicelo sokuthi intombazanyana ikhulekelwe ngale yonkathi amadoda ababili abekade esekonzela izolo busuku futhi ashayele indlela yonke enhla lapho khona ke yonke indlela ibuyele ezansi khona ke yonke indlela ibuyele emuva futhi cishe busuku bonke eshayela futhi ngakho kudlo kwazi ukuthi abantu banalelo hlobo lokwethemba futhi akholwe nguNkulunkulu. Oh, usuku olukhulu lolo siphila kulo futhi silindele manje kule minyaka ibandla ukuthela nje okuningi nokuningi. Manje sizaba kuqala eli kancane nje ubusuku ngabunye ukuze siphume eli. Niyakuthanda lokho kancane na futhi lokho kuvumela abantu abazodingeka basebenze bafike ekhaya ukuze bazoya emsebenzini. Izolo busuku siphume cishe imihlanu imizuzu eyishumi emva kwelisishiya galolunye noma okungenani bese ngiqedile. Futhi siyajabula kakhulu ukuba nabo bonke abefundisi abavakashile kanye nathi kulobu busuku futhi ngingi umfowethu Junior Jackson umfowethu Carpenter nomfowethu ovele ebandleni lapho nabanye abaningi ebusamo lapha naphandle emhlanganweni. Futhi ngitsheliwe namuhla ukuthi umngani wami uyigugu kakhulu owayekake nami emasimini ezimishini umfowethu nodadewethu Andrew abavelele kujuleni kweShayina bebesenkonzweni izolo kusihlwa isikhathi esimangalisa kanjani pho isaba naso ndawonye ngale jamakhe akulo nyaka wedlule. Saba lesikhathi esimnandi ngangisenhle ekhaya labo futhi bakithi uma angikaze noma umfowethu nodadewethu Andrew khona kulobu busuku lapha enkonzweni na lesi sakhiwe asakhiwe nje kahle ngakho ya bahlezi emuva lengemuva ngazi noma nje ningenza ukukhulu nje nime ngezinyawo zenu umfowethu nodadewethu Andrew mntuzwana nje inkosi libusise sijabule kakhulu ukunibona umfowethu nodadewethu Andrew ngabamema ukuba beze ngapha ngonyaka wedlule ngenkathi ngake ngaphesheya ngapho manje kuke sikho ukusho ngoba bekhona bengizosho kuningi kodwa ngeke ngikusho manje kodwa bayiloko engikubiza ngezithunywa zenkolo zangempela uma bengena kusasa ebusuku sizoba nabo ukuba bakhulume lapha ngaphambi nje kokuba singene ngivule nizwe ngempela ukuthi amasimu ezibishini achaza ukuthini ngenkathi babese muva le kude phakathi kwingaphakathi baze abangaba nalutho awu ngicabanga ukuthi kwakuyiminyaka ngeminyaka ngeminyaka babese muva lapho futhi babengagazi ngisho babe nokuningi ukubona imoto noma isitimela noma yini ngeminyaka ngeminyaka futhi ukuthi dadewethu wayengasenza kanjani isinkwa sabo ukuthi wayesishaye kanjani futhi manje lokho ukuba yisithunywa senkolo ngempela umfowethu Andrew wayenenalithi nentambo futhi wayekudokotela wabathuka bonke ngenkathi babedabukile futhi ngiyacabanga lapho komntwana abantwana bayafika udadewethu Andrew mhlawumbe wayengumbelethisi nomfowethu Andrew engudokotela babethembele kubo nje futhi khona ke lapho izimishini zo abavela eNgilandi izimishini zePentecostali zaseNgilandi kwathiwa zazindala kakhulu ukubuyela emuva ensimini ngizonitshela nje ukuthi bayizithunywa zenkolo kangakanani babengeke bathathe isihlalo esilula bese behlala phansi babuyela emuva ngokwabo emuva phansi Jamaica ngaphandle lapho kuthunyeni bezenkolo manje umfowethu Fred Sedman nami lapha saba nenhlanhla yokuya ekhaya labo futhi sivakasha nabo futhi isikade sithandeka kanjani abasibonisa sonda ngokumnandi njengoba amaKristu engaba njalo futhi ngiyanitshela ngisho lokhu ngingaqoka ukunikeza umqumbe wezimbali manje kunomqhele wezimbali yemva kokuba sebehambile ngiyanitshela bangamaKristu ngempela ngingatshela umngamo ukuthi udadewethu Andrew ungomunye wabanomoya omuhle kube dlula bonke besifazana bangamaKristu abahle kunabo bonke ungake uze uhlangane nabo nje ungo isimilo sakhe sibunjelwe kuKristu futhi nomfowethu Andrew futhi ngakho ngiliqiniso uma nonke nibabonile labo nje obemile ngifuna lonke leli bandla libaxhawule futhi libezwe ngaphambi kokuba bahambe manje kusasa inkosi Thanda ngani si kusasa ebusuku siqala ngalonyaka webandla wesibili kulobusuku siqala ngonyaka webandla wokuqala ngineqiniso ukuthi inkosi inesibusiso esigcinele sona futhi kumbulane njengoba ngishilo phambilini kwezinye izikhathi kulezi zinto singahle singavumelani kuzo mayelana nesayensi ezenkolo futhi iningi lezi nsuku zami ngizithatha kosomlando bangeqiniso ungokuthi ngempela abakhathalele noma yilophi uhlangothi bavele nje babhale phansi amaqiniso noma ngabe kwakuyini lokho amabandla akwenza futhi mina kusobala ingxenye yobunkulunkulu yokuhumusha ngizama ukukubeka phezu kwalapho uqobo lwami okungcono kunakho konke engikwaziyo ukuthi kanjani futhi kwezinye izikhathi uma ngikhuluma ngokukhahla kancanyana noma ngokugagamela kanjalo angiqondile ngaleyo ndlela wonke umuntu uyakwazi lokho ongaziyo ukuthi angikuqondile ukwenza lokho ngivula nje kodwa ukwenza iphuzu linamathele wena njengokushayela isipikili ebhodini uba nje uvele ubethele ngesipikili lapho angeke kubambe uzofanele usishayele phansi futhi ubethele usigobise kusenza sibambe futhi lokho ngizama ukukwenza ngakho akusikho ukuthi bengiyozama ukuphikisana ngoba ngikhulumela wonke amahlelo nokunyela kunye ngakho akulokho bengihlala ngiyisho njengokushaya phansi inkomo ngiyakhumbula eminyakeni edlule ngangihlezi ngolunyiso lapho babe saba nokuqoqa izinkomo into esehlobo senyusele izinkomo zingene ehlathini futhi ngangisi za ukuqhubha izinkomo enhla lokho abakubiza ngothango lokushushumbisa lapho inhlangano yamaHereford idlisa esigodini sisemfuleni troublesome futhi ngangidleze lapho umlenze wami ulenga phezu kophondo lwesihlalo sehashi ngibhekisisa umphathi wepulazi lapho ebhekisisa lezi zinkomo zihamba zidlula ithangweni lokushushumbisa manje ufanele ube kungalenkathi uwelela empahleni kahulumeni futhi ufanele ukwazi ukukhulisa ithani lefulishi ngaphambi kokuba ufake inkomazi edlelweni futhi idlelo ngalinye likhiqize ifulishi lingaka izinkomo eziningi kangaka khona ke bangaba nazo manje ezazidlula lapho nazo zonke izinhlobo zezimpawu kuzo ezinye zazo zazine pa X nomzane Grimes eduze kwethu ngo lapho wayele Diamond T uthi ekugcineni kwediamond kwakukhona leyo lezi K enhla ngo enhlokweni yomfula eTrumpsam ezethu kwakuyi Turkey Track ngezansi kwethu nje kwakuyi Tripod futhi kwakukhona zonke izinhlobo zezimpawu zedlula kulelo sango futhi ngaqaphela umphathi pulazi wayengana kakhulu lezo zimpawu wayengazibuke ngesinye isikhathi zaziso hlangothini lesinqele enkomazini ngakho wayengeka lubona uphawu ngakho kwakungesikho ukuthi wayebhekisisa uphawu kodwa into eyodwa eqiniseke ngayo ukuthi akukho nkomazi eyayedlule lapho ngaphandle kokuthi yayinecicile gazi endlebeni yayo kufanele kube yiHereford yohlobo noma yayingeke ingene kulelo hlathi uphawu alwenzanga obehloko omkhulu kangako kodwa kwakuyicicile gazi futhi ngicabanga ukuthi ilokho okuyoba yikho kwahleleleni akuyikuba ukuthi hloboluni lophawu esilufakile kodwa uyobheka icicile gazi nxa ngibona igazi ngodlula kini manje ngabe nginephuthe elincane nje ejini nginalo na uyabuye kulungile ukushintshaniswa phakathi kokubili kunjalo na kulungile ngiyabonga mfowethu ejini kulungile manje sizozama ukuphuma eli futhi kulobusuku ukuze sizobuya kusasebusuku futhi sithathe leminyaka futhi ngiyanitshela kulukhulu kakhulu kimi ukuhlehlisa ezinye zalezo zinto ezinkulu ezibekwe phansi ngasomnqemeni lomgwaqo ukuzama nje ukukhipha konke ngobusuku bubodwa niyazi lolo uhlobo lwemvelo yami kodwa nje sifanele sithi ukukubamba kancenyana kuze kube ubusuku ngabunye manje ngaphambi nje kokuba siqale ukuvula incwadi yendle angazi noma besingama okumzuzwana nje shintsha indawo yakho yo njengoba sesukuma laba bangakwazi futhi masikhothelise amakhanda yethu manje ngokuthobeka okwezi lomkhuleko owethu yasezulwini siyaphinda futhi sisondela esihlalweni sakho sobukhosi esikhulu sigcwele siza ngaphandle kokuvayizelisa kukholwa ngoba siyeza ngoba siyaliwe ukuba siza besingeke sisho ukuthi siza egameni lebandla lithize nomehlelo noma egameni laleli bandla noma ngegama lethu Qobo ngoba besingeke saqiniseke ngalokho ukuthi singathola yini lokhu ukuba ngexoxiswano noNkulunkulu noma qhabo kodwa ngenkathi uJesu sitshele ukuthi celani ubaba noma yini egameni lami ngiyolwenza khona ke siyazi siza ngegama likaJesu uzosizwa baba sijabule kakhulu njengoba sifunda ngabafela ukholo bezinsuku ezidlule ukuthi baphawula kanjani bofakazi babo ngegazi labo Qobo khona ke baba kusenza sizizwe sengathi senza kuncane kakhulu kulolu suku futhi ngikhuleka kuwe Nkosi ukuthi wena uzothethelela ukunganaki kwethu njengoba sinjalo ngomsebenzi wakho futhi siyakhuleka ukuthi uzosigcoba kabusha njengoba sifunda ngezwi lakho futhi sibona ukuhlupheka kulethwe ezinsukwini ezidlule ukwenza uhlu oluqinisiweyo lalokhu kuhlenga kwebandla okukhulu likaNkulunkulu ophilayo Ngikholeka kuwe baba sezulwini ukuba ukhulume kulobusuku ngathi ngoba sazi ukuthi sithini silinde nje futhi sicela lomkhuleko lapha ngoba sisebukhoneni bukaNkulunkulu ebandini lakhe futhi sicela ukuthi umoya ongcwele kulabo bantu uzohlanganisa amandla awo ndawonye kulobusuku futhi uzabazamise ngaphambili ivangeli kuyo yonke inhliziyo ukuthi uzosinika kumo okusha nethembe elisha lenyako zayo Sibe kona Nkosi ngoba sibona umkhiwane osehluma noIsrayeli uba yisizwe futhi izinsuku zabezizwe ziyafiphala futhi zibaliwe futhi sibheke kufika komdlengo omkhulu inkosi yethu Jesu Kristu Hamba phakathi kwethu Nkosi njengoba kushiyo kulobu busuku hamba phakathi kwezinto zezibani khona ke hamba phakathi kwethu kulobu busuku Nkosi futhi uxwayise izinhliziyo zethu ngobubi obungaphambili futhi sinike ukuqonda izwi lakho ngokuba sikucela egameni likaJesu amen ngihlala phansi Manje njengoba ngishilo usuku ngalunye ngizama ukuthola kuningi kakhulu okubhalwe phansi ephepheni ngangokunokwenzeka kwezikhathi izindawo nokunye nokunye ngoba kuyisehlakalo sangokomlando sisondele kuso kade kungumlando futhi manje siyehla futhi siwufanekisa nesikhathi manje ngesonto ekuseni nangesonto ntambama noma ngesonto kusihlwa njalo saba nesikhathi esimangalisayo ngineqiniso saba nazo ngaba nazo ngokwami futhi sesambulo manje sidalishane naye isambulo sikajesu kristu futhi satholayo ukuthi uNkulunkulu wakhombisa isambulo nokuthi wayengubani na yinto yokuqala esiyitholayo yazo zonke izambulo ukuthi uNkulunkulu wenziwa waziwa ukuthi wayengubani ukuthi uJesu wayengesuye umuntu wesithathu kamthethe munye wayengumthathu emunye ngokugcwele wayikho kukubiluyise ndodana nomoya ongcwele futhi leso kwakuyisambulo kwakhulunywa kane esahlukweni esifanayo ukuthi wayenguNkulunkulu somandla wayekhona khona futhi ozokuza impande nenzalo kaDavide. Manje siyathola khona ukuthi kulezi zinto sizozama ukucacisa yonke indaba ngoba ngazi ukuthi siyophinde sikuzwe nini futhi mhlawumbe angeke siphinde size isikhathi singayikubakho futhi sifiphalele phakadini. Futhi manje njengoba ngisho kungahle kube nabazalwane abaningi othisha abafanelekile kangcono kakhulu ukukhuluma lokho kunami futhi mhlawumbe abangathola ukuhumusha kungcono kukho kodwa uNkulunkulu kubekile enhlizweni yami ukuba ngikwenze futhi ngakho-ke bengingaba ngumzenzisi uma ngingakushongo njengo lokho ebengicabange ukuthi bekulungile yabo. Ngakho ngihlala njalo ngifuna ukuba sobala phambi kukaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi ukuthi angigwemanga njengoba uPaul asho kunixwayisa ubusuku nemini ngezinye imbezi ukuze ibandla limeke uma kukhona olahlekile igazi malingabi phezu kwezandla zami ngoba ngifuna ukucaca ngalo lonke igazi labantu ngaleso sikhathi. Ngakho uma wehluke ngani lokho kungukuthi nje ngendlela enhle yobungane lokho nje kuzoba kahle manje kodwa mhlawumbe inkosi izokwambula into ethize ezosisiza sonke ndawonye. Manje into yokuqala siyabona ukuthi wazembula yena uqobo manje siyaqonda ukuthi wayengubani. Manje kuqhubeke phansi njengoba ngenza lokho ngicabuna mayelana nokufafaza nompapathizo egameni likayise indodana nomangcwele kungumpapathizo wamakatolika futhi hhayi amaprotestani noma umpapathizo wethestamente elisha ngiyethemba ngiwucacisile lokho futhi ngibuze noma yimuphi umuntu ongangikhombisa ingcikithi yombhalo lapho noma ngubani ake papathize ebhayibhelini noma kuze kube umkhandla waseLaodikeya lapho ababumba khona ibandla likatolika lapho noma ngubani ake papathize egameni likayise indodana umoya ongcwele ngiyacela woze ngikhombise futhi ngizobeka emhlane wami umprofethi wamanga futhi ngihambe ngidabule isitalato manje ngikwenzile nje lokho kungesikho ukuba lukhulu kodwa nje ukukhombisa ukuthi kuyiqiniso yabo. Manje kwaleke iphepheli liyabembula lapho ukuthi uNkulunkulu samandla inyama phakathi kwethu yabo akekho uyise indodana noma engcwele akusibo uNkulunkulu abathathu noma uNkulunkulu oyedwa unqanyulwe izindawo ezintathu uNkulunkulu oyedwa esebenza ezikhundleni ezintathu ububaba ubudodana noma engcwele uNkulunkulu ezehlisa kusukela ensimini yezitini ezama ukwenza indlela yakhe abuyele muva izinto ezweni zabantu ukuba baphile futhi babe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi kanye naye lowo nguNkulunkulu ngaphezu kwethu uNkulunkulu nathi uNkulunkulu kithi lo ngumehluko yabo. Futhi manje lezo zinto futhi iBhayibheli lembula lokho futhi ngempela likushilo esahlukweni sokuqala sesambulo kuyincwadi kuphela eBhayibhelini eTestamenteni elisha lonke uhlu oluqinisiweyo lweTestamenteni lisha iyona ncwadi kuphela uJesu abeka uPaul wakhe uqobo phezukwayo futhi washo kuqala kwayo ubusisiwe ofundayo nozwayo futhi ugcineni wathi uma umuntu eyosusa noma iyiphi ingxenye yayo noma inezele noma yini kuyo kuyosuswa okufanayo ingxenye yakhe encwadini yokuphila. Ngakho kuyisikalekiso kunoma ubani kusisa noma yini lesi yisambulo esiphelele sikaJesu Kristu. Ngakho uma simenza abemthathu ngiyazi ukuthi kwenzekeni niyabo igama lakho liyaphuma futhi akekho noyedwa akukho protestani akukho bandla lasekuqaleni lake lakholelwa konkulunkulu abathathu kwakuwudaba olukhulu emkhandlini wasenayisiya futhi omabili aya emagatsheni ngaphandle kwale ndlela njengokusho okwezikuzintathu abantu bakamthathe munye abakholelwa kuzikuzintathu okungukuthi ekugcineni ubunjwa ebandleni likatolika bahamba ukuqedela uzikuzintathu benza uNkulunkulu abe ngabantu abathathu futhi kwakukhona yedwa owayekholwa ukuthi uNkulunkulu wayemunye base beqhubekela kolunye uhlangothi ukuba abe ngokamunye bobabili basebutheni uNkulunkulu angeke uJesu wayengeke abe ngubaba wakhe uqobo futhi kanjalo uJesu wayengeke abe nobaba futhi naye abe bakuzoba noNkulunkulu abathathu kwa bakungeke kusebenze ngoba uma enobaba futhi ubaba ngenye indoda ngaphandle kwakhe khona ke wayeno futhi umoya ongcwele ungomunye ungumntwana wesihlahla iBhayibheli lasho ukuthi umoya ongcwele wawunga ubaba wakhe futhi uma sinomoya ongcwele khona ke akusiyo umoya ongcwele ngubaba ekithi egameni likamoya ongcwele esebenzisa isikhundla kithi ngoba wake kwaba umuntu obizwa ngomoya futhi ubuyele muva futhi ukithi manje uJehova uNkulunkulu ofanayo yabo uNkulunkulu abathathu uNkulunkulu abathathu kumhedeni nongakholwayo futhi waletha ngapha futhi uma nje nizodlala iviki futhi ningabadlululi yaba libhekisise niwuthathe umlando nithathe imilando efanayo engiyithathayo noma kubani noma yimuphi umlando wazi nje ukuthi yonke imilando ivumelana ngokufana labo somlando babengahlanganise lute nayi noma yiluphi uhlangothi bakhathalele nje ukubeka amaqiniso okwenzeka futhi bukani ngempela nje ukuthi leyo nto yangena kanjani ngesinyelela ngoLuther futhi yaphuma ngoWesley futhi idaluliwe ezinsukwini zokugcina umpapathize egameni likayise indodana nomoya ongcwele Bukani nje lapho ungena ebandleni likatelika ezikhathini zobumnyama uphuma ngoLuther ezantsi wedlula kuWesley kodwa phakathi kukaWesley neLaodikeya ekugcineni kwakuzodalulwa kunjalo manje futhi lokhu kungumlando konke futhi hayi umlando kuphela kodwa iBhayibheli Manje kulubusuku sisondela eminyakeni yebandla esikhombisa okwakungamandla esikhombisa ayese asiya mayina ngesikhathi sokubhala kwencwadi namabandla ngalesi sikhathi ngahle kuba haye nezimiso zeminyaka yebandla eyayizofika Ngoba lokho kwakukhona amabandla amaningi kunalokho ibandla laseKholose namanye amaningi ngalesi sikhathi kodwa uNkulunkulu wakhetha lamabandla ngenxa yezimilo zawo Manje sitshela ukuthi yena umi phakathi kwezinto zezibane ezisikhombisa zegolide wayephethe izikanyezi ezisikhombisa esandleni sakhe futhi lezo zikanyezi ezisikhombisa washo evesini lamashumi amabili lesahluko sokuqala ukuthi ziyizingelozi ezisikhombisa emabandleni esikhombisa Manje iBhayibhelini abasiqondanga lesi sambulo ngoba bekungabasiza ngani kubuka nokulinda uma bebazi ukuthi kuyoba khona iminyaka ezinkulungwane zeminyaka ngaphambi kokuba uJesu afike na abakunikwanga futhi ngiyasho kulona nginina abantu lapha nina abantu abangamakatolika nginina amaluthela nginina amamethodist futhi kanjalo njalo akunikezwanga uMartin Luther kukhanya okusezwini namuhla kanjalo akunikezwanga uJohn Wesley uJohn Wesley washumayela kungcweliswa lokho uLuther akweqa futhi kukhanya kuza njengoba sidinga kukhanya uNkulunkulu uyakusho futhi akuvuliwe kithi ngoba kufihliwe emehlweni ethu kuze kube usuku lapho uNkulunkulu engakuvula angazi ukuthi kuyoba njani emva kokuba sesihambile ya ngikholisekile ukuthi kukhona impela kuningi impela esingazi lutho ngako kunjalo kunezimpawu esisikhombisa uma nje sithatha incwadi yesambulo ephelele namatheliswe ngophawu kungemuva lencwadi kusiyo ngisho akulotshiwe encwadini futhi lezo zimpawu zizovulwa ngalonyaka webandla nezimfihlakalo ezisikhombisa zokugcina zikaNkulunkulu zizokwazi ezizokwaziwa ngingatshala nje ukukugcina ubusika bonke bese ngihamba ngendlela kuko yebo mnumzane iminyaka yebandla esikhombisa njengoba Danieli ezo imidumo esikhombisa futhi kwenqatshwa futhi uJohane weza amaphimbo futhi lencwadi yanamekwa ngophawu futhi ngemuva lencwadi lanemekwa ngophawu ngezimpawu ezisikhombisa yabe ngezinsuku zalezi zimpawu ukuba zivulwe imfihlakalo kaNkulunkulu siyakuba ifeziwe ngamanye amazwi uNkulunkulu uyokwaziwa ebandleni lakhe hayi kubantu abathathu kodwa njengomuntu oyedwa imfihlakalo kaNkulunkulu iyokwembulwa futhi lapho lokho wase kwembuliwe ngokuphelele khona ke izimfihlakalo eziyisikhombisa ziyovulela ibandla ngoba phakathi lapho ibandla liyobe liphila ngaphansi kokuphefumulela kukamoya ongcwele yena ephuma engena futhi ekhombisa izibonakaliso zakhe zokuthi uyaphila futhi phakathi kwethu uhlala phakathi kwethu futhi khona ke sikhoza uKristu ophilayo phakathi kwethu ungalokothi ufune amabandla amakhulu nezinto ezinkulu lapho sifika kulonyaka wePentecostali nizobona impela ukuthi bakulahla kuphi lona kanye ibandla laseLaodikeya lichaza ukuceba ukungeswelilutho futhi uhambaze ulusizi ukwazi ukuphuthekile wokuwawukelwa futhi awukwazi yabo bahamba belandela okunjengemali eningi nezakhiwo nakho konke okunye labo ebandla belilokhu njalo lingenge lifunyenwe lomhlaba futhi nakho lapho babekhona babezondwa ngabantu bonke bekhishelwe ngaphandle ezindleleni eziyimiwume nomaphi lapho abangahlala khona funda namahebheru eshumnanye futhi nithatha amavesi okuqina isithupha noma isishiyagalombili aso ukuthi bazulazula kanjani ezingwadule futhi bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi futhi babeswele futhi belusizi futhi behlushiwe labo bantu lapho buyoma kanjani bufakazi bethu bumelane nobabo ngosuku lokwahlulela na yabo labo bantu ngalolo suku manje kulunya kwebandla sinamabandla esikhombisa manje ngifuna ukuwathola endlaliwe ngicabanga ukuthi ningawabona elapha mhlawumbe uma abanye benu bengakwenza ngiyakungabaza kakhulu kodwa ngizozama ukukwenza ngiyazi ukuthi ningekwenze ukuhlala phansi lapha ukukwenza iminyaka yebandla esikhombisa ngizoyibamba ngesandla sami ukuze nizoqonda Iqala ibandla liqale Pentecost ukhona umuntu ongakuphika lokho na qhabo mnumzane ibandla liqale Pentecost ngesibusisi sePentecostali futhi lamiswa nguJesu Kristu ukuba liqhubeke kuze kube usuku lokugcina namlayezo ofanayo ngesibusisi sifanayo sisebenza kithi Umyalo wakho ucile mandlela lakho makhosi nesithupa hambani indizo lonke nishumayele ivangeli lezi zibonakeliso ziyakubalandela abakolwayo manje kuphi na ezweni lonke kubani na sonke isidalwa umnyama onsundu ophuza omhlophe noma ngabe kokuyisiphi isidalwa shumayelani ivangeli kuzo sonke isidalwa lezi zibonakeliso ziyakubalandela abakolwayo Manje kulobusuku sisonqenqemene kulokho siqala nje ukusika kukho kulobusuku ubusuku ngabunye sisika isigaxa esikhudlwana sawo sizi sifinyelele phansi kunyakelwe ebandla kwethu qobo manje sithola ukuthi lokho kwakungumyalo wakhe
Now the first church age was the church of Ephesus The second church age
Manje unyaka webandla wokuqala kwakuyibandla laseEfeso unyaka webandla wesibili kwakuyisimina unyaka webandla wesithathu kwakuyiPergamo unyaka webandla wesine kwakuyiTiatira unyaka webandla wesihlanu kwakuyiSadesi futhi unyaka webandla wesithupha kwakuyiPhiladelphia futhi unyaka webandla wesikhombisa kwakuyiLaodikeya Manje unyaka webandla oqala waqala cishe ngo 53 AD kusho ukuthi uJesu azalwa ngenkathi uPaulu wayesungula ibandla eEfeso uhambeni lwakhe lokuba isithunywa senkolo wasungula ibandla eEfeso ibandla laseEfeso futhi wayengumelusi walo waze wanqunywa ekhanda ngo 66 emenza umelusi cishe iminyaka engamashumi amabili nambili webandla laseEfeso Emuva kokufa kwakhe kodake siyatshela ukuthi uPaulu ongcwele noma uJohane ongcwele omkhulu waba ngumelusi webandla futhi waliqhubela phezulu la ngena kulonyaka futhi unyaka webandla wagamanxela ku-170 bese kuthi ke emva konyaka webandla laseEfeso kusukela ku-53 AD kuze kube u-170 AD waseke uqala onyakeni webandla lasesimina owahlala kwaze kusukela ku-170 AD kuze kube u-312 AD Kodwa ke ngelo nyaka webandla lasePergamo futhi unyaka webandla lasePergamo uqala ngo-312 futhi wahlala kwaze kwaba ngo-606 AD Bese ke kungena unyaka webandla laseTiatira futhi unyaka webandla waseTiatira uqala ngo-606 futhi wahamba waya ku-1520 izikhathi zobumnyama Bese kuthi ke unyaka webandla waseSadesi uqala ngo-1520 futhi uhlala kwaze kwaba ngo-1750 unyaka wamaLuthela Bese kuthi ke kusukela ngo-1750 unyaka olandelayo ongenayo kwakuyiPhiladelphia unyaka kaWesley oqala ngo-1750 futhi wahlala kwaze kwaba ngo-1906 futhi ngo-1906 unyaka webandla laseLaodikeya uyangena futhi angazi ukuthi uzophela nini kodwa ngiyabekezela ukuthi uzophela ngo-1977 ngiyacabangela hayi ukuthi inkosi yangitshela kepha ngiyakubikezela ngokombono engakhonjiswa wona eminyakeni ethize edlule ukuthi ezinhlanu zalezo zinto kweziyisikhombisa sezivele zenzekile cishe bangaki ukhumbulayo lowo mbono ebandleni na impela washo lokho ukuthi ngisho uKennedy uzokhethwa kanjani kulolu khetho lokugcina ukuthi abesifazane bayovunyelwa kanjani ukuthi bavote ukuthi uRoosevelt uyoliyisa kanjani izimpilo ukuthi Mussolini wayezoya kanjani ngase-Ethiopia ukuhlasela kwakhe kokuqala futhi uyeyinqoba lokho uyoba ngokuphela uyofa ngemuva kwalokho lezi mfundiso ezinkulu ezigqamile ziyovuka kanjani futhi zonke ziwele emuva ebukhumanisini ubuHitler nobuMussolini nobukho ubunazi nokunye nokunye konke kuyowela emuva ebukhumanisini iminyaka eyishumi nanye ngaphambili futhi siyolwa neJalimane neJalimane yayizoqinisa yemva kokhonkolo umugqa emagnoti kwenzeka njengaleyo ndlela kwashiyo ngalonkathi yemva kalokho kuyofika endaweni ukuthi kufezeke ukuthi isayensi iyokwanda kakhulu impela kuze ukuthi bayosungula imoto izimoto ziyobukeka kakhulu njengeqanda ngaso sonke isikhathi futhi lowo mbono washiwo khona lapha lapho ibandla likaKristu limi khona manje kwendala imes ikhaya lezintandane uCharlie Kane mhlawumbe usendlini kulobu busuku wayehlala endaweni ngaleso sikhathi ngokunyubusa ngokungesona cishengele isikhombisa ngqo kwenzeka futhi kwathi kholeke lapho kuyofezeka ukuthi bayosukule imoto abangayikudinga isicele nguyo iyolawulwa ngolunye uhlobo lwamandla sebenayo manje banayo manje ngamandla kazibuthe ilawulwa ngerada abalokothi ngisho uvele nje uhlele irada yakho lapho uyakhona kuthatha wena uqobo awudingi ukuqondisa manje futhi kwasho bathi lapho kwalesi sikhathi kuzoba Paulo sifazalo mkulu osukumayo eUnited States futhi wayeqokile futhi muhle kodwa wayenenhliziyo enonya futhi nginobakaka embonweni ngisho iphepha liphuzi lathi mhlawumbe ibandle likatolika futhi abesifazane bevinyele ukuvota kuzosiza ekukhetheni umuntu ongafanele walezi sizwe futhi lokho abakwenzile impela abantu bathi lokho kuyoba isiqalo manje yenge into owayisho ukuthi kodake ngokushesha emuva kalokho ngabona lesi sizwe silotha nje saqhuma saba izicucu manje uma lezi zinto zenzekile kanjalo nalokho kuni size ingalesi sizathi kilapho kunobusuku ngizama kuletha lokho futhi ngikubeke kuloba bantu base Jeffersonville ngoba ngilikuselela kungena ezinkundleni zezimishini maduze futhi futhi angazi ukuthi sikalesini engingabizwa ngaso noma ngishwitwe mina asikwazi lokho futhi ngifuna ukuqiniseka ukuthi ngingazisa ibandla ihora abaphila kulo ngoba uNkulunkulu somandla uzongibeka icala ngakho Manje kalingela lamabandla ngokumphalo lapho lalinengelozi futhi ingelozi yayi bangako owaziyo ukuthi ingelozi kuchaza ukuthini na isithunywa futhi lapho kwakukhona izingelozi ezisikhombisa emabandleni ezikhombisa ngokuchaza izithunywa ezisikhombisa Manje futhi zaziyizikanyezi salenzake futhi selenzake lezi eziyeshumi nambili lezi zikanyezi ezisikhombisa ezazizobonakalisa kukhanya kobukhona bakhe ngosuku lobusuku esasiphila kulo njengoba izikanyezi zibonakalisa ilanga emhlabeni kwenza ukukhanya ukuze sikwazi ukuhamba futhi sizungeze ngesikhathi sasebusuku Manje kodwa ke siyathola ukuthi ngalesi sikhathi ukuthi ngayinye yalezo zingelosi zazinesikhundla nendawo futhi bazalane kulo busuku asifiki kukho ngoba siyayazi ingelosi yebandla lokuqala kodwa kuzoba inkhlakalo nento ekhazimulayo ukuthola nokukhipha emlandweni phambi kwenu izingelosi zalawa manye amabandla Ingelosi yebandla lokuqala kwakunguPaulo Ngcwele waliqamba esithunywa sikaNkulunkulu ingelosi yebandla laseEfeso kwakunguPaulo Ngcwele ibandla manje sizathu manje lawa amanye ningahle ningavumelani kodwa ngihlalile lapho izinsuku nezinsuku ngaphansi kokuphefumulela ngikaze ngeze umoya ongcwele ungishaya futhi ungicobela khona ingaleso sizathu ngazi futhi bekuzisane lamadoda akethiwe umongo somlando wona amadoda afanayo enginawo lapha futhi ngiyazi ngesambulo ukuthi aye yizingelosi ebandleni aye nenkonzo efanayo okungukuthi lawa ayenza ekuqaleni futhi leyo nkonzo ayisoze yaguquka izofanele ihlale iphethe cost kuyo yonke indlela Manje osomlando abahlezi lapho uzophikisana nami kule ndoda kodwa ebandleni lasesimina uIreneus nguye engibaziyo ukuthi kwakunguye ingelosi yalolo suku uPolycarp abaningi benu bazothi kwakungupolycarp njalo nizothi bekunguye kepha uPolycarp wencika kakhulu enhlanganweni nakumakatolika eza enkolweni kepha uIreneus wayengumuntu owayekhuluma ngezilimi futhi wayenamandla kankulunkulu nezibonakaliso zamlandela wayeyingelosi kankulunkulu yokukhanya futhi wadonsa kukhanya ngaleya emuva kokuba uPolycarp wayesebethelwe noma wabulawa wabulawa ngokwakhala uzungu khona-ke uIreneus wayengomunye wabafundi bakhe futhi uPolycarp wayengumfundi kaPawulo ongcwele noma uJohane ongcwele futhi khona-ke uIreneus wathatha indawo yakhe futhi waletha ukukhanya futhi ingelosi yokukhanya yasephikame kwakungumathili omkhulu ongcwele angikholwa ukuthi kwakukhona indoda ephakeme yake yaphila emhlabeni ngaphandle kukajesu kristu kunomathili ongcwele amandla ababulali ngokwakho uzungu bafika kuye ukuba banqume ikhanya lakhe wayekholela ezibonakalisweni nezimangaliso nesibusiso sephentekoste futhi lapho babeye khona babezombulala ngokumakhela uzungu wadonsela emuva ijazi lakhe futhi wakhiphela intabo yakhe kubo futhi lapho bulela ngokwakho uzungu washo inkemba ukuba anqume ikhanda lakhe amandla kankulunkulu amshaya wayothi nguwe emuva esuke kuye futhi wagaqazela ngamadela wamcela amen wayeyingelosi ebandleni ezinye izinto bukala ukuthi kanjani yena omunye wabazalwane bakhe wayelengisiwe wayesendleleni eyozama ukumthola abone ukuthi kwakwenzekeni futhi lapho efika lapho base bevele bemlengisile wayelele nabile file futhi amehlo akhe ephumele ngaphandle kwekhanda lakhe wangena waye kuye waba phansi ngamatyelo akhe futhi wabeka umzimba wakhe wanquma kuye ihora ekhuleka kunkulunkulu futhi amandla kankulunkulu afika phezu kwendoda futhi yavuka wabamba isandla sayo futhi wasuka wahamba nayo khona lapho lowo ngumlando njengoGeorge Washington nje u-Abraham Lincoln noma omunye kungumlando yona umzalo umathini ongcwele wayengelosi ebandleni lasephikamu okungukuthi ibandla lomshado ela bathatha labawelisele ebukatolikeni emva kwalokho ingelosi yebandla lasethiyathira kwakungukholumba ingelosi yebandla lasesatesi ibandla elifile igama satesi lisho ofile liphuma negama hhayi igama lakhe kepha igama lokuthi uyaphila kanti ufile bukani ukuthi bawukhiphe kanjani lowo mbhaphathizo ngalolo suku yabo kuqhamuka kule ingelosi yebandla lasesatesi kwakungumathini ongcwele mguqulo wokuqala ingelosi yebandla lasephiladelfia kwakukujohn wesley isithuli futhi ingelosi yebandla laselaudikeya ayikaziwe kwamanje kuzoba ngolunye usuku kodwa mhlawumbe yena emhlabeni lowo wonendlebe yazile ukuthi lona ngunyaka esiphila kuwo unkulunkulu uzokwenza ukwahlulela kwalokho manje qabulani manje futhi sizofika manje emibhalweni emuva onyakeli yobandlani lokuqala manje sizothanda ngilezinto ezincane zibhale phansi lapha ngifisa ukuthi nizozilalelisisa ibandla lokuqala ibandla lase-Efesu imisebenzi yebandla lokho unkulunkulu abalahla ngakho kwakuyimisebenzi ngaphandle kothando umvuzo wabo kwakungumuthi wokuphila ibandla lasesimina laliyibandla elahlushwa ladlule ezinhluphweni umvuzo kwakungumqhelo wokuphila ibandla lesithathu iphekamu umnyaka wemfundiso yamanga usathane uqamba amanga nesisekelo semthetho wobuphapha umshado webandla nombuzo umbuzo wawuyimane efihliwe netshe limhlophe ibandla lasethiyathira laliyibandla lokuphapha elidukisayo izikhathi zobumnyama umvuzo wawungamandla nokubusa kwezizwe nenkanyezi yobusa lokho ngubuncane ngesibalo obuhamba bedlule ibandla lasesatesi kwakungunyaka wenguquko isithunywa senkolo esikhulu noma hhayi isithunywa senkolo kodwa amagama afihliwe babenamagama abo uqobo futhi umvuzo kwakuyizingubo ezimhlophe negama encwadini yokuphila okuzomele kuze kwahluleleni saba nakho lokho ngolunye usuku incwadi yokuphila kufanele wahlulele ngokuvela encwadini yokuphila abangcwele baguquliwe futhi bathathiwe ngaphandle kwalokho abayi kulokho Unyaka webandla laseFiladelfia kwakungunyaka wothando lobuzalwane, unyaka omkhulu omsebenzi wokuthunywa, nonyaka omkhulu esithunywa senkolo, umnyango ovulekile. Futhi umvuzo wawuyinsika ukwembula amagama kaNkulunkulu kwakuzofanele kube phakathi ngalo nyaka ngenkathi uphuma lapha ngo-1906. Kulungile. Unyaka waseLaodikeya kwakuyibandla lesivivi elicabile elinempahla eningi elingaswele lutho, kepha lalilusizi liyimpofu liphuphuthekile futhi lokuhawukelwa futhi lihambaze. Futhi umvuzo kwakungukuhlala esihlalweni nenkosi labo abanqoba lowo nyaka. Manje kuhlaziye kulobu busuku kwelikhombisa kuncanyanyana mayelana nenkonzo kulobu busuku. Sizothatha isahluko sesibili, unyaka webandla lokuqala. Manje siwembulile futhi siyazi ukuthi ungubani, unguNkulunkulu. Manje unyaka webandla uqala njengoba ngishilo cishe ngo-53 kuya ku-170. Futhi umuzi waseFesu, omunye wemizi emithathu emikhulu yase-Asiya, kaningi wawubizwa ngomuzi wesithathu wokholo lwamaKristu. Ukuqala kwakuyiJerusalema, wesibili i-Antiyokhiya, futhi wesithathu i-Efesu.
A city of great commerce and trade. The government was Roman.
Si, umuzi omkhulu wezohwebo nentengiselwano. Uhulumeni kwakungowamaRoma. F, ulimi kwakuyisiGreki. Osomlando bakholwa ukuthi uJohane, uMaria, uPetru, u-Andrea noFilipu bonke bangcwatshwa lapho. Futhi i-Efesu yayaziwa ngobuhle bayo.
Christianity at Ephesus was where the Jews lived at Ephesus.
UKristu e-Efesu wakulapha amaJuda ayehlala khona e-Efesu, futhi laqanjwa cishe ngo-53 AD noma ngo-55. UbuKristu batshalwa lapho kuPawulo Ngcwele. Ngamuva uPawulo Ngcwele wachitha iminyaka emithathu e-Efesu. Kufundisa kukaPawulu kwathela ukuthonya okukhulu emakholweni e-Efesu.
Next, Timothy was the first bishop of the church at Ephesus.
Ngokulandelayo uTimothy wayengumbhishobhu wokuqala webandla lase-Efesu. UPawulu wabhalela ibandla lase-Efesu ngesikhathi sikaPawulu. Kwakuyibandla elikhulu e-Efesu, kusho ukuthi lona kanye igama elithi i-Efesu lisho ukuthi yekela, ziphumuze, hlubukile, elabizwa nguNkulunkulu. Ibandla lihlubukile.
God of knowledge first, their works, their labor.
UNkulunkulu wayazisa kuqala imisebenzi yabo, umshikashika wabo nokubekezela kwabo. UNkulunkulu wakusola ukuphila kwabo, beshiya uthando lwabo lokuqala ngokuhlubuka nokungaphinde bathele ukukhanya. I-Efesu wakungesile ibandla elikhothisiwe, lazehlulekisa lona ngokungaqhubeki othandweni oluphelele.
Summary of Ephesus: fruits without love led to apostasy.
Ukufingqa kwe-Efesu, izithelo ngaphandle kothando zaholela ekuhlubukeni. Izithembiso, iparadesi lathembisa konqobayo kwabangcwele base-Efesu. Onyakeni webandla wanikeza umuthi wokuphila. Nansi into enhle, umuthi wokuphila kukhulunywe ngawo kathathu kuGenesise, kathathu esabulweni. Isikhathi sokuqala kwake kwakhulunywa ngakho kuGenesise kwakuse-Edeni, noKristu wayengumuthi. Izikhathi ezintathu wabalulwa ngakho esabulweni, kwakunguKristu eparadesi. Wo, lokho kucebile, iNkosi ayibusise. Manje asiqala isahluko sokuqala sabase-Efesu, noma ivesi lokuqala lesahluko sesibili, ibandla lase-Efesu. Kuye ingelosi yebandla lase-Efesu lobo ukuthi, nakho kushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, uhambayo phakathi kwezinti zezibane zesikhombisa zegolide. UJohane uyi isithunywa ngalesi sikhathi ihamba phakathi kwezintiza lezi zibane zisikhombisa zegolide, okwakunguJesu Kristu, uNkulunkulu somandla. Wenzani na? Akashongo ukuthi wayehamba othini lwesibane olulodwa, wayehamba phakathi kwazo zonke.
What does that denote? That he is the same God
kukhombisani lokho na ukuthi ungunkulunkulu ofanayo izolo namuhla laphakade futhi kuwo wonke unyaka webandla kulo lonke ikholo uza ngomoya ongcwele kuwo wonke unyaka nakuwo wonke umuntu ofanayo izolo namuhla laphakade Ephethe esandleni sakhe sokunene, isandla sokunene sisho ukuthi igunya namandla akhe. Ephethe esandleni sakhe sokunene, ngaphansi kulawuliwe izithunywa eziyisikhombisa eminyakeni yebandla eyisikhombisa. Wo, ngiyakuthanda lokho. Simbone ihamba izulazulu layidlule kule minyaka yebandla uKristu ezazisa kubantu bakhe phansi kudlule izikhathi zomnyama phansi bedlule kuwonke unyaka ngenkathi ibandla laba yilo ngegama futhi laphuma futhi abanye bahamba ngenye indlela futhi abanye ngenye kepha labo abancane ngesibalo bebandla abasalokhu babesabambelele futhi uKristu wasebenza nabo eqinisekisa izwi lakhe elishwiba ledlule Kulula kakhulu kubona ukuthi sikuthole kanjani lonke sinakho namhlanje uma uqala ukudadisha lokho manje lapha kuqaleni ngiyakholwa nonke ngiyabona phezulu la lapha ngunyaka webandla wodwa lelo iPentecost unyaka webandla lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha unyaka webandla lesikhombisa Manje uma nizoqaphelisisa lokhu ibandla liqala ePentecost bangaki yokukholwa lokho na ngibona ukuthi kwenzekale ePentecost na kodwa-ke sibhekisisa ibandla lapho lihamba liqhubeka ezansi liqala nje ukufiphala kakhudlwanyana ngokuqhubeka kancane kancinyane liphansi njengalokho njengoba ibandla leqiniso ngempela liphuma Manje uKristu kulento yokuthi ibandla lincane kangakanani lapho kuhlangene amabili noma amathathu egameni lami ngiyakuba phakathi kwabo uma behlangene ndawonye kukuphi na egameni lamaMethodist na egameni lamaBaptist na egameni lePentecostal na egameni likaJesu Labo kuhlangene ndawonye ababili noma abathathu kule ndaba yokuthi kuncane kangakanani futhi bazoba bancane kakhulu ezinsukwini zokugcina kuze washo kuzodingeka afike ngokushesha ukunqamula umsebenzi ube mfishane noma kungebe bikho nyama esindiselwe uhlwitho lapho kuhlangene ababili noma abathathu egameni lami Manje umzulisa nokuqala abapostoli manje siyabona lokhu isiqalo ePentecost uyahamba hamba uNkulunkulu omkhulu ofanayo izibonakalisa izinkulu ezifanayo zazizo kwenzeka zonke phansi kwedlule kuye yonke leminyaka ngoba wahamba phakathi konyaka ngamunye ebusisa ini na abantu bakhe abahlangene egameni lakhe Ngifuna nibuke kuloko njengoba sihamba sidlule ebandleni leli bandla lalinegama likaJesu leli bandla lalinegama likaJesu leli bandla lalinegama likaJesu futhi leli bandla lalilahla leli bandla liyaphuma nyaka wamaluthela negama lokuthi uyaphila kanti ufile bese liyahamba liqhubekele phansi kupheleni kwalonyaka futhi phakathi kwalonyaka nalonyaka kunomnyango ovulekile obuyisele emuva lelo gama futhi ebandleni manje bekani futhi nibuke uma lokho kuyiqiniso emva kokuba sikuthola lapha emibhalweni lapho phakathi kweminyaka manje kusesebusuku ngizozama ukuba nalokhu kubekwe phezulu lapho ukuze sikwazi sonke ukukubona futhi ngizokwehla mhlawumbe kusasa ntambama futhi ngikudwebele amanye amasu engifuna ukukhuluma ngawo kini futhi uma noma ubani kini enomlando uzani nayo noma thatha amanothi akho bese wehlele zansi emtapweni wolwazi noma ndawondawo futhi uthole umlando futhi ufunde futhi ubone uma lokhu kuqinisile Manje bese lokuqala wenzani na uyababingelela kuyo kuye ngelosi yebandla laseEfeso uJohane noba nakho kushoyo ophetheyo izinkanyezi ezisikhombisa esandleni sakhe sokunene uhamba phakathi kwezinto zezibane ezisikhombisa zegolide zibingelela Manje ivesi lesibili nevesi lesithathu uyabancoma ngiyayazi imisebenzi yakho nemishikashika yakho nokubekezela kwakho kuthi ukuthi awunakubamela ababi wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo wabafumana beqambamanga Yebo lokho kuhlubuka kwase kuvele kuqalile kungena onyakeni wokuqala wase uvele uqalile khona lapho ngoba abakhethiweyo nebandla leqiniso ababefuna ukugcina imiyalo yeBhayibheli futhi bagcina amazwi uJesu awasho ebufakazini bakhe base bevele beqalile kushiya Ngithize qala kwenzeka futhi kwakukade kukhona othisha bamanga abavukayo abantu ababefundisa okungalungile okuphambene nombhalo bezama ukufaka ukuthize noma ukunezela ukuthize. Ingalesi sizathu banikeza lesi sambulo ebandleni futhi wathi osusaye noma nezele ingxenye yakho iyosusa encwadini yokuphila. Lokho ngukulahleka mfowethu. Ungazigaxi nje ezulwini likaNkulunkulu, kungakhathaleki nje ukuthi ubani limlimazayo noma ngabe lilimazani, lisho nje noma kanjani, ngendlela nje elilotshwe ngayo lapho. Yileyo ndlela, asidingi enye into ethize enkulu, asidingi noma yimuphi umpristi noma yini ukuba isihumushele lona. UNkulunkulu, umoya ongcwele ungumhumushe, unikeza ukuhumusha. Manje uma liqaphela ukuphendukele bubini futhi ukuthola abaprofethi bamanga emuva kwalokho bafakazela benamanga belesimo sokumesaba uNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi ibandla laqala kanjani ukuba yilo ngegama njengaleso sikhathi na beqala ukuba nohlobo lokubhidliza abantu ngaphansi kokuphefumulela kukomoya ongcwele. Baqala ukubangela abantu ukuba nohlobo lokuhlekisa ngabo. Oh, akashoko yini uJesu ukuthi nibusisiwe uma belihlupha ngenxa yokulunga. Akazange athi niqala ukuba yikho ngegama nje wathi jabulani futhi nithokoze kakhulu impela ngokuba kanjalo babahlupha abaprofethi ababengaphambi kwenu. Wathi ukuthi kwakusemibusisweni kuMathewu esihlanu nibusisiwe ngani ukuba nabantu ukuba bahlekise ngawe ngoba uthanda inkosi Jesu isibusiso ukuba nabo nje ukuba bakusho. Kuphela bawo uma benitalekisa behlisela izibusiso zikaNkulunkulu kini kubuyela kubo njengoba kwenzeka kuBhalamu ngalesi sikhathi kubuyela kubo. Uma bezama ukuhlekisa ngawe ngokuba ngumKristu ngani kubuyele kubo futhi uNkulunkulu usinika isibusiso ngoba libusisiwe uma abantu beya kunihlupha ngenxa yegama lami ngenxa yegama lakhe libusisiwe. Manje siyathola ukuthi babefuna ukuqala futhi bangene esimweni sokumesaba uNkulunkulu. Manje ngingahle ngime khona lapho futhi ngisho ukuthize ngiyakhola ngizozama.
Now, minister, brethren, you check this.
You check this. Baba wayengcwele, umama wayengcwele, kepha baba nabafana ababili abazalwayo, uEsawu noJakobe. Manje bobabili wayekhona kodwa uEsawu uma sekuza emisebenzini nezenzo njengowomthetho kahle, mhlawumbe wayengumfana ngcono yonke indlela nkazonke kunokuba uJakobe wayenjalo. Unikwazi lokho na, uJakobe wayengumfana mncane nje owayelokhu ezilazile ngakumama wakhe ngaso sonke isikhathi. Kepha uEsawu waphumela ngaphandle futhi wasebenza waphuma wathola inyama inyamazane ukuze anike ubabayi wakhe omdala impumputhe owayengumprofethi. Wazama ukumnakekela kodwa uJakobe wayenento yona kuphela engqondweni, wayefuna lobo buzibulo. Wayengakhathalele ukuthi wayezodingeka azilazile kangakanani noma ngabe yini ayezodingeka yenze. Into esemqoka empilweni yakhe kwakungubuzibulo noEsawu wakwedelela. Manje nimbona umuntu wemvelo na, uma imvuselelo efika, kunezigaba ezimbili zabantu eziphuma kuyo yonke imvuselelo. Kukhona umuntu wemvelo ohambayo futhi uzonyukela e-altare futhi athi, yebo mnumzane, ngabukela uKristu njengomsindisi wami. Uzophuma futhi wenzele na, into yokuqala uyazi, uzoziwa yintela kwelithize lihleli bantayo ibandla ngegama nje. Ngoba ucabanga ukuthi, awu, uma ngijoyele ibandla, ngilungile nje ngendoda elandelayo. Ungile nje ngosibanibani na? Kweza mahluko muni inqobo nje uma ngingowebandla futhi ngenza ukuvuma kwami na? Ngani kuyinqobo yomehluko? Ufanele uzale kwabusha. Ufanele ube nobuzibulo. UJakobe wayengendaba ukuthi wayehlekwe kangakanani. Wayefuna lobo buzibulo. Futhi wayengendaba ukuthi wayezidingeka abuthole kanjani. Manje abantu abaningi abafuni ukuthola buzibulo ngoba bacabanga ukuthi kuyinto nje encanyana engajwayelekile. Abafuni ukwehlela phansi e-altare bese bekhala kancinyane noma bahambe ngaphandle kokudla okumbalwa nenye into ethize. Abafuni ukukwenza. iningi labesifazane kuningi okweni yazi mani ukuziphenda bacabanga ukuthi uma bengakhala bangahle bakususe bazofanele babhile bakufake futhi ngani baku futhi angiqondile ukusho lokho ngokuthi kungcwele ngiyethemba kuzokali ngelo ndlela kodwa lelo iqiniso abakufuni nje abakufuni ukuzala ngokusha ngoba kuzala ngokusha kuthi ukuba ngamahlabahlaba kunjengani noma yikuphi kuzala noma yikuphi kuzala kungamahlabahlaba ngekajali noma ngabe kukuphi uma kusehokweni lezingulube noma engotsheni noma ngabe kukweliphingi igumbi lasesibhedlele lihlotshisiwe kungamahliphihliphi futhi kanjalo kuzala okusha kungamahlabahlaba amene kuya kwenza wenze izinto ongagazi ucaba ngokuthi uyozenza uma ekhondeni futhi ishaye isikutshele ithambonini lomaculo uthi uma maluba unkulunkulu haleluya madukisa unkulunkulu uthi uma unkulunkulu ngani uyoziphathisa kohlanya yilokho kwakwenzayo kubapostoli lokho kwakwenzayo intombini umariya wenza sengathi wayedakiwe wayengamahlaphahlapha emphakathini kodwa kuthatha amahlaphahlapha empilweni kuphuma kubo amen uma noma yini ingafi futhi bole kuphila ngeke kuvele kuye uma umuntu engafi futhi abole emicabangeni yakhe uKristu angeke angene enhlizweni yakhe uma uzama ukuzicabangela manje uma ngenyukela etshalo futhi ngithi yebo Nkosi ngingomfo okahle ngizokuthatha ngizokhokha izishumi zami ngizokwenza lokhu uzofanele ufe futhi ubole khona lapho emicabangeni yakho vumela umoya ongcwele alawule futhi wenze nje noma yini efunayo ngawe thelo hloko luthile lumahlaphahlapha kakho lokho kuzokala kwasabeka kungesiko kuthuka kungcwele kodwa kuyiqiniso yena ndlela kuphela engiyaziyo ukushaya into iphume ukukwenza uliqonde yini eyingamahlaphahlapha kakhulu kunalesi sikejalo samajuda ayinesithunzi ngalo suku kunokubona laba bantu bephuma lapho nezindebe ezingingizayo na niyazi ukuthi kuyini kungingiza na ezinye ezilimi nokuziphathiswa kwabantu abadakiwe yilokho impela nje ababekwenza babebukeka bengamahlaphahlapha futhi wathile ababali bonke bagcwele iwane elisha na ebayeva kokuba omunye ethi ukuzithola wathi lokhu makwazeka kini futhi bekalindlebe emazwini ami laba ngabadakiwe njengoba licabanga ukuthi kunjalo kodwa wabuyela muve empaleni lokhu yilokho kwakhulunywa ngumprofethi ujoweli futhi kuyakwenzeka ngezinsuku zocine kusho unkulunkulu ngiyothululela umoya wami phezu kwayo yonke inyama Londe libandla elazalwa ngayo kuqala bangakukholayo ukuthi uNkulunkulu ungongene nasiphelo na khona ke angeguquke futhi uma lokho kwakungumqondo wakhe webandla kuqaleni lolo uhlobo lebandla azoba nalo ekugcineni angeguquke ngakho uzokushintshanisa kanjani ukuxawula noma ukufafaza noma yenge into ukuthi ayenzekanga khona lapho na ngamunye wabapostoli wabuyele buvo kulokho emva kokuba sebekwenze konke kwalokho umayongcwele wawuwele phezu kwabo uPetro wathi singanqaba namanzi sibone ukuthi laba wemukela umoya ongcwele njengoba senze kuqaleni na futhi wabayele kubo babhaphathize egameni lenkosi uJesu kunjalo uPawulu wawelela ngale futhi wathola abantu bememeza belezikhathi ezikhulu isigejane samabhaptiste edumisa uNkulunkulu futhi wathi izenzo zeshumi lezishiyagalolunye wathi namamukela umoya ongcwele lokhu nakholwayo na bathi asazi nokuthi ukhona umoya ongcwele wathi nababhaptizwa kanjani na bathi zababhaptiza into efanayo yababhaptiza uJesu uJohane umbhaptize wathi ya ngeke kusaphinde kusebenze yabo uPetru wayesevele ekubeke uPawu ngosuku lePentecoste waye nezihluthulelo niyabona na wathi angeke kusaphinde kusebenze nifanele liphinde libhaptizwe ngakho waphinde wababhaptiza futhi egameni lenkosi uJesu Kristu wabeka izandla zakhe phezu kwabo futhi baba nohlobo olufanayo lemiphumela babenayo lapho kuqaleni umoya ongcwele wehlela phezu kwabo baqala ukukhuluma ngezilimi futhi baprofethi manje lelo bekuyibandla ezansi kwedlule enyakeni manje kwaqala khona lapho ekuqaleni ngiyakwazi ukubekezela kwakho nokubekezela kwesabekayo ngiyazi ukuthi manje khumbulani nginguye uhamba phakathi kwezinto zezibani ngiyakwazi ukubekezela kwakho nomsebenzi wakho nomshikashika wakho nothando lwakho nokunyelukunye ngiyakwazi konke okwenzile futhi ngiyazi ukuthi ubavivinyile laba bantu abazibiza ngabaprofethi abapostoli futhi wathole ukuthi bangabaqambi manga wo lokho kubekwe ngokusobala kunjalo na anginasibopho ngalokho yena unazo wathi babengabaqambi manga kodwa iBhayibheli lathi dlala umuntu uma ekhona phakathi kweni ongokamoya noma umprofethi noma esho ukuthi nguye mina inkosi ngiyakuzazisa kuye ngizokhuluma kuye ngibiwone nangamaphupho futhi uma lokho akushoyo kwenzeka khona-ke emuzweni ningamesabi niyabo ngenxa yokuthi nginaye kodwa uma kungenzeki khona-ke ningamuza kaninalo izwi lami niyabo uma kuyizwi lakhe kuzokwenzeka manje batshela ukuthi laba bafo wayeqhubekela phambili ngokwebhayibheli nebo babezama ukuthola ukuthize ngifuna ukubani gqoke ikepisi lenu manje lapho sehlele ezansi esigaxeni sensimbi nje emizuzwini embalwa manje khona-ke wathi ngiyabona ukuthi wena ukuthi unokubekezela nokubekezela nabo ubavivinyile futhi wafumana ukuthi abasibo abapostoli abasibo manje njengoba ngishilo ukuqala ngaphambi kokuba siqale kulokhu futhi yonke imvuselelo iveza ipheya lamawele elinye lingumuntu wabomoya elinye umuntu wemvelo womhlaba ngithiwena ibandla ngilunge nje njenganoma ubani futhi yilokho lemvuselelo ekuvezile yilokho yonke imvuselelo yilokho uluther akuveza yilokho erinius akuveza yilokho okwavezwa kumathini ongcwele yilokho okwaveza ngukolumba yilokho okwaveza nguwesley futhi lokho ipentekoste eyakuveza kunjalo impela uyabona ukuthi baye kanjani enzaleni na bakhe amabandla abo futhi basuka bahamba nezindawo ezinkulu ezinhle futhi ye bakithi sukume futhi niphindaphinde sivumo kwalo zabapostoli ngiyakholwa kulo ibandla lingcwele iRoma Katolika nobudlelane kwabangcwele noma ngubani okholele ekudlelaneni kwabangcwele ungokhonza imimoya abangasekho noma yini exhumana nabafileyo ngekadevele kunjalo impela sinomkhulumelo yedwa phakathi kukankulunkulu nomuntu lowo ngumuntu ujesu kristu kunjalo yilokhu uphetha kutsho futhi nina bantu abangamakatolika abathandekayo ndimbiza ngokuthi uphapha wokuqala nopetru enguphapha wokuqala owahamba nojesu futhi kwaleke wathi angekho omunye umkhulumeli phakathi kukankulunkulu nomuntu futhi laba ninabanye abayizinkulungwane eziyishumi namuhla kungani sekushintshe kangaka uma ibandla lingenakuphosisa futhi lingashintshi na futhi onke amamisa enu ashiwo ngesilathini ukuze angashintshi kwenzekani na sewake wasitshelaphi isivumo kholo sabapostoli ebhayibhelini na uma abapostoli babelisivumo kholo sasingukuthi phendukani futhi nibhabhathize nonke egameni likajesu khristu kukukuthethelela kwesono sakho asikho esike isivumo kholo engake ngabeza besazi noma beke bephindaphinde noma yini enye kodwa lapho kufika emabandleni amaroma angcwele nazo zonke lezi ezinye izinto nonkulunkulu ubaba usomandla londoloza amazulu omhlaba lowo ngumpedo niyabo kunjalo akukho ebhayibhelini ayikho yile njalo empalweni isivumo kholo esenziwe okungukuthi abasenza kodwa yonke imikhuleko yanayo yonke into yinto eyenziwe singabona namhlanje ukuthi amaprotestani ethu uma sifinyelela phansi iphakathi lapha sihambe nje sisuke kuwo futhi njengoba uBilly Graham nje washo ngesonto abantu kade esephutheni kakhulu baze bacabanga ukuthi baqinisile bebe besiphutheni kunjalo iqiniso ngiyajabula ukuthi ngikuzobala ngiyazi uBilly Graham wemukela umoya ongcwele ngaphansi kukaGeorge Jeffreys ngapho kodwa ngolunye lalezi zinsuku uzophuma kulokho uNkulunkulu uyamsebenzisa khona lapho manje ngoba awuza mazamisa lo mbuso ukuthi akukho muntu kanzima ongake angene kuwo kodwa ningakubona ukushumela kwakhe ukuthi kukhona ukuthize emuva kwalokho ngenxa yabanye balaba lapha ukuxhawulana kwama-baptist yebo mnumzane manje ngiyayazi imisebenzi yakho nokubekezela kwakho ukuthi kawu ake sibone manje ngine ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawunakubamela babi wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli belingesibo wabafumana beqambamanga wabafumana beqambamanga babekwazi kanjani lokho na babengacashunywa nje nezwi manje uma umuntu ethile libhayibheli liyasho kumahebheru e13:8 ujesu kristu nguyezela namuhlala phakade umuntu athi izinsuku zezimangaliso seledlule khona-ke lowo muntu ungumqambi manga uma ibhayibheli lathi phendukani futhi nibhabhathize nonke egameni likajesu kristu kukukuthethelelwa kwezono zenu futhi yonke indawo ibhayibhelini isho into efanayo futhi wonke umuntu owake wabhabhathizwa ngesikhathi sebhayibheli wabhabhathizwa egameni likajesu kristu futhi wabayala ukuba babhabhathizwe bafafazwe noma enye into efana nalokho lowo muntu ungumqambi manga wafunyana engumprofethi wamanga Ngiyethemba angilimazi imizwa kodwa ngiyumfowethu ungeke wakwenza ingane lokhu. Khumula amaglavu bese ubamba ivangeli yabo leli qiniso. Manje ngikhombise into ehlukile, ngikhombise lapho umuntu ayedwa ake abhaphathizwa ngenye indlela ngaphandle kwegama likaJesu yabo, ngaphandle kwebandla lamakatolika. Ngakho uma ubhaphathizwe ngaleyo ndlela awukho ebandleni lobuKristu, usebandleni lamakatolika ngoba ubhaphathiziwe. Kholeke Sunday visit yethu ikhathekizimu lasho umbuzo ngaba abaprotestani ayoke asindiswe na, lathi abaningi babo ngoba anombhaphathizo wethu nezinto eziningi ezinjalo. Lathi basho ngebhayibheli futhi ibhayibheli lathi bhaphathize egameni likaJesu Kristu futhi sikuthathe lapho futhi sikufaka kuyise indodana nomoya ongcwele futhi bazinikela kukho impela yabo. Hayi hayi, akusiwa akusiwa umbhaphathizo wamaKristu, umbhaphathizo wamakatolika. Ningizwile ngobusuku sewake wabhaphathizwa ngobhaphathizo wamaKristu na umbhaphathizo wamaKristu, Kristu uJesu Kristu, hayi esiqini esithile.
The third verse now. All right, second and third verse.
Manje ivesi lesithathu manje kulungile, ivesi lesibili nelesithathu. Manje ivesi lesithathu. Unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami, wakhuthazela kawukhathalanga ngegama lami. Niqaphelile ukuthi babenokubekezela na, bakhuthazela ini na igama lakhe? Niyabo lelo gama libambelele kulelo bandla na. Manje kubukeni uma sehlele ezansi sedlule evikini kufiphala kanjani lokho futhi kungene kwelinye igama. Niyabo nokubekezela ukukhuthazela nokuyini okunye futhi ngenxa yegama lami. Yena bakhuthazela ngenxa yegama lakhe ukugcina igama likaJesu Kristu ngaphezu kwanoma yiliphi bandla, ngaphezu kwanoma yini enye, mayibe ngeyokuqala ngenayo noma yini. IBhayibheli lathi noma yini eniyenzayo ngezwi noma ngomsebenzi kwenzeni konke egameni likaJesu Kristu. Kunjalo na noma yini eniyenzayo ngezwi noma ngomsebenzi. Uma ushada, shada umuntu. Uma ungeke, uma benamathizethize emshadweni, ungabashadi inhlobo. Yabo, uma ungakwazi ukusho ngokukhululeka ukuthi ngiyanimemezela njengendoda nomfazi egameni likaJesu Kristu, mabahambe kulungile. Uma ufuna ukuba babhaphathize, babhaphathize egameni likaJesu. Uma ufanele wenze into ethile ongeke wayenze egameni likaJesu, yeke. Umunye uthe buza kancane, ngeke kwenze lokho egameni likaJesu, ngakho kuyeke. Umunye uthe hala amakhadi kancane, ngeke wakwenze lokho egameni likaJesu, ngakho kuyeke. Elincane lingcolile hlaye linenhlamba ephathini yakho yebhuloho, ngeke wakusho lokho egameni likaJesu, ngakho kuyeke. Niyabo, ngeke wagqoka izikhindi egameni likaJesu, ngakho ziyeke. Ngingaqhubeka kodwa thina niyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Kulungile. Ngeke wakwenza lokho ongeke wakwenza egameni lakhe kuyeke, ngoba wathi noma yini eniyenzayo ngezi nomsebenzi kwenzeni konke egameni likaJesu Kristu. Kulungile. Manje sizo lokho yiwa bancoma ngalokho. Manje ngizokhuluma ngesikhalazo manje sahlukweni sesine noma ivesi lesine njalo. Kepha ngine lokhu ngawo ukuthi uliyekile uthando lwakho lwakuqala.
Oh,
ngine lokhu ngawo ubekezele libambile igama lami. Bekungeke yini lokho kube yinto enhle nje yalilitshabenekele namuhla na? Yebo mnumzane. Ubukahle futhi ubunenqaba yokubezela futhi ubekezele isikhathi eside, kepha into yakho ngukuthi ulibambile igama lami. Ngiyakuthokozela konke lokho, ngiyakuncoma ngalokho. Kulungile. Futhi ngibonile ukuthi ubavivinyile abazisho ukuthi bangabapostoli nokunye nokunye, futhi wabafumana bengabaqamba imanga ababambisani nezwi. Ngiyakuthakasela konke lokho, kodwa kukhona enginakho ngawo. Lokho ukuthi ulushiyile uthando lwakho lokuqala, ulushiyile lolo thando owake waba nalo ngabo kahle eyimfashini endala imihlangano kwamoya ongcwele, futhi wena uqala kushelelele emuva kweliyilo ngegama nje ungena ngobaba wethu Mpedo. Niyabona konke lokhu lapha phakathi futhi othile uzofanele aphume nengubende enkulu kubo niyazi kucule ekwayeni niyazi futhi bokuthatha nzipho phezu kwazo zonke izinelo zabo nayonke into nokuningi nokupenda ubuso ebusweni babo futhi bacula sengathi angazi ukuthi yini lapho kungekudala uma bekungewona umhlangano ka-Oral Roberts impela bengiyobize sike jali siphume ngangisengongotheleni ye-businessman futhi yayibanjelwe sasingenayo ngalobo busuku ngangizokhuluma babengenakuyibambela lapho ehotela futhi bangithatha bangayisa esakhiweni sika-Oral Roberts futhi lapho ngangihlezi endaweni kudadishele ka-Oral kukukhona sike jali sabantwana bama-Pentecostal ho izinsiza nezinto ishumi nesithupha iminyaka eyishumi nesikhombisa budala ishumi nesishiyagalombili bonke bemi phande lapho cishe abangamashumi amathathu noma amashumi amane abo becula uhlobo luthize lwelo encane nezala kimi njengohlobo luthize lwesandulelo somdlalo ngothize njengoba ubhekhe ekhuluma ngakho uchaiskovie noma ezinye zalezo zinto ezinjalo angazi amanye alezo uhlobo lwamaculo amaculo omculo wengcwenga futhi lapha waye abazalwane babezothatha umnikelo emhlanganweni futhi oyedwa walaba wahambisana futhi wabanika inkomishi encane benza sengathi babephuphuthekile nawo onke amahlaya nokuqhubeka enake nakuzwa phakathi kwalabo bafana namantombazane futhi bekhuluma njengayo yonke into futhi lawo mantombazane nopende wenelo kuwo wawungapende esakhiwo sika-Oral cishe impela futhi lapho ayenjengalokho futhi ezibiza nge-Pentecostal balahla uthando lwabo lwakuqala impela ngihamba no-David Duplessis unkulunkulu akanabazukulu qhaba omnumzane sinabazukulu bama-Methodist sinabazukulu bama-Baptist sinabazukulu bama-Pentecostal kodwa unkulunkulu akanabo ningamatetela namatetekazi ngeke wangena ngomama wakho noma ubaba wakho ngoba babengabesilisa labesifazane abahle uzofanele ukhokhe into engifanayo abayikhokhe uzofanele uzalwe njengoba abazalwa uNkulunkulu kanako nhlobo abazukulu uyindodana noma indodakazi noma usiyena umzukulu oyindodana leyo yinto eqinisekile ngaye emhlanganweni lapho futhi bona lapho ebandleni likahle le-Pentecostal Assembly mfana bufanele ubabone labo besifazane behlakazeke lapho bengibona ngingena nalezi ezimfishane izinele eziphungiliwe nalezi ezindadlane ezigqokwe ingxenye njengofana nesoseji icishe impela yazi bempintshe isikhumba kwehla kulezo zingubo kanjalo besifazane be-Pentecostal begqoke ngokukhanukisayo kakhulu uyofanele uphendule ngakho usuku lokwahlulelwa uyoba necala lokuphinga ujesu athi ubuke wesifazane ukuba mkhanuku usevele ephungile naye vele enhlizweni yakhe futhi uma uziveze wena endodeni kanjalo ubani necala na nguwe noma indoda na yiba ngokahle yeka khona kanye ukubonakala kubi niyabo ngakho nakho lapho khona wenzani na walahla uthando lwabo lokuqala wo angeke ubathele khoneni nethambolini ukuba bashaye izandla zabo futhi badumise uNkulunkulu oqhabo bacule lunye ohlobo luthize lengcwenga ethize nenqwaba yezingubo ezinde ezibazungezile niyabo balahla uthando lwabo lokuqala yile ndaba ngebandla lokuqala niyabo bafanele nje baziphathe njengeze bafanele bagqoke njengeze babukeke njengeze baziphathe njengeze futhi babe nentandokazi yabo yethelevishini niyazi bangeke nje bazivimbe ekukuboneni siyamthanda uSuzi noma kuthize kunye niyazi bafanele nje bakubone bazohlala ekhaya kunokuya emhlanganweni womkhuleko nako konke okunye kukubona uma bengahlalanga bazonika umelusi wabo ukuhle ukuxabalaza ukuba abakhiphe ngesikhathi ukuze kuthi lolo hlelo luvele ukuze bezoya ekhaya ukuba balubone uthando lwezo kunothando lukaNkulunkulu wo kuyikho ngegama nje kakhulu angeke bathi amen inhlobo he bagithi kwephula okunye kokuzipende ubuso niyabo abasenalo nhlobo lelo iPentecost lokho akusiye iBaptist abakaze babe nalo kwasekuqaleni nje iPresbyterian likhuluma ngePentecost kunjalo ngiyazi kuyakhulisa kabi mfowethu kodwa sifune ukuzalwa kwalokhu kuzoletha ukufa ngaphambi kokuba ube nokuzalwa niyabo niyabo ngiqinise kodwa nakho lapho okhona ulushikile uthando lwakho lokuqala uma uNkulunkulu wayenalokho ngokumelene naleli bandla unakho ngokumelene nalelo futhi ngenxa yokuthi ulushikile uthando lwakho lokuqala nginalokhu ngawe nginento ethize emingimelene ngayo nawe lezo yisikhalo sami Wakuhaba lesikhathi esikhulu kepha uvumele izwe liqale ukungena ngesinyelela futhi uthole ukwenza njengelincanyane eliyilo ngegama nje. Usalibambile igama lami futhi usalokhu wenza izinto ezilungile futhi unenqaba yokubekezela nokuyingene kunye futhi uyakhuthazela unjengomnyuze ukukhuthazela nje futhi usebenze. Niyabo ushiyile umusa nokukhola namandla ukushintshanisa ngokusebenza kanzima nemisebenzi. Awu ngikutshela futhi Branham ngizosiza wonke umfelakazi engingakwazi. Awu leyo yinto enhle ngiyakuncoma ngalokho kodwa luphi lolo thando lokuqala owake waba nalo na? Ehe iphi leyo njabulo owawuvamise ukuba nayo na njengoba uDavid owake wakhala wo Nkosi buyisele kimi injabulo yami yensindiso yami? Uphi leyo mihlangano yomkhuleko yobusuku bonke nezinyembezi ezihlathini zakho na? Bakithi iBhayibheli linothulo ngisho futhi linobulembu kulo. Ngifunda izindaba zothando ezindala nezindaba nezinto nezinto ezingafanele ngisho kuvunyelwa ukuba zishicilelwe futhi zikhishelwe ekanini lefucufucu. Futhi thina bani bephentekostali siyabacosha futhi nje sibayise phezulu emoyeni njengesigejala sezimpukane emgqumeli kadoti. Kunjalo wo umusa sikudingayo ngokubuyela thandeni lwethu lakuqala muve Pentecostal. Kungcole ngisuke lapho kulungile kodwa uyaqonda ushiya lelo thando lokuqala. Ivesi lesine, ivesi lesihlanu manje isexwayiso, ivesi lesihlanu isexwayiso. Kumbule futhi uphenduke, niyabo? Ngakho khumbule lapho uwe khona. Uvelaphi na? Kusukela ePentecoste wawela phansi lapho ukhona manje. Ukuhlubuka, uphenduke, wenze imisebenzi yakho yokuqala. Buyele emuva ePentecoste futhi. Uma kungenjalo, ngiyeza kuwe ngokushesha, ngilususe uthi lesibani lwakhe. Niyabo? Ukuthi uyini? Aniboni na? Endaweni yalo, uma ungaphenduki. Ngamanye amazwi uma unomelusi ogcwaliswe nguNkulunkulu, ogcwaliswe ngomoya ongcwele futhi uzame ukubamba ngaphansi komunwe wakho ukuthi hawu uma yesho noma yini ngathi sinekhwaya egqoke izinkubo, uma yesho noma yini ngathi sizipendile sizomxosha nje, ungakhathazeki uNkulunkulu uzokwenza ngaphambi kokuba uthole ithuba lokukwenza. Uzophuma futhi ashumayele ematsheni emigoqeni ngaphambi kokuba axegise ngalolo hlobo lwezinto. Inomelusi nitshele iqiniso ngempela, benifanele nimhloniphe uNkulunkulu futhi nihlale kumoya futhi nikhonze uNkulunkulu, niqonde ukuthi nizolahleka uma ningakwenzi, niyabo? Kodwa abantu baphila namhlanje sengathi bebehamba lena yinanto kuphela eyayikhona. Hlala lapha emhlabeni lokho kuphela, uqonde ukuthi nomphefumulo ozophuma lapha uye ndawo futhi unamathisela ngophawu isiphetho sakho khona lapha, indlela ophila ngayo nangendlela owenza ngayo phandle ubambe amaqubu futhi udelela nako konke bese ke ugijimela ebandleni. Bakithi ngiyakudabukela.
Isn't that right? Don't we do it?
Ulethe chazo phezulu mangela ka Christ yokunjalo na asikwenzi na okweva abalimazi ibandla kusiko lokho akusiye unondilo limaze ibandla ngabantu abazisho ukuthi bangama Christ limaze ibandla. Siyazi ukuthi kweva uyini nokuthi unondindwa uyini. Uma udide wethu begqoka njengonondindwa lokho kwehlukile, lokho yilokho kulimaza ibandla. Uma indoda ephuza njengokweva, awu khona-ke yilokho kulimaza ibandla. Abazisho ukuthi bangamaKristu futhi benza lokho. Abantu bayakucinga khona-ke makuthi lowo obiza igama likaJesu Kristu uyadeda esonweni, niyabo? Suka kukho. Sisilalelwe kakhulu bazalwane, mina nina thina sonke sisilalelwe yilokho uKristu afuna sibe yikho. Futhi khona lapha kulolu suku sengizikhathi sokubeka uceleli zonke izono esithandela kangaka futhi wakhijima ngokubekezela umnciniswano esibekelwe wona ngaphambi kwethu. Abashumeli kunjalo bazalwane, kunjalo impela. Kumbula futhi uphenduke, uma kungenjalo ngiyeza ngikususe kukhanya kwenkanyezi endaweni yakhe. Yini indawo yakhe na? Ebandleni. Kodwa uma ungaphenduki futhi ubuyele emuva lapho wawukhona endaweni yokuqala, ngizothatha umelusi wakhe ngimsuse kuwe futhi ngimkhiphe endaweni yakhe ngiyombeka kwenye indawo lapho yakhe, lapho ngiyobonakalisa khona kukhanya kwami okuzokhanya. Bekungenasizotha lokho na? Sekuyisikhathi sokuba amabandla aphenduke, sekuyisikhathi sokuba iPentecost ithole eziningi zalezi zifundiswa ezibhulishiwe ziphuma amapulpiti futhi bathole umshumayeli oyifashele ndala lapho ozelitshela iqiniso. Hayi kumbambatha ngokuzongeza nokusebenzisa ibandla njengethikithi lokudla amahola amakhulu nokunye okufana nalokho lendlu lamqondo nemitshaho yamahashi yambalwa amasapha esobho nayo yonke enye into sekuyisikhathi sokubuyela emuva evangelini nginendaba yokuthini bancane kangakanani lapho ababili noma abathathu behlangene ngiyongiyoba phakathi kwabo phendukane kungenjalo ngiyeza futhi ngilususe uthi lesibali ngimhambise kwenye indawo ukukhanyisa kukhanya kwakhe manje ivesi lesithupha manje nanti esizokuba nenkinga ngalo manje ngaphandle uma uphenduka uzofika futhi asuse umeluzi kepha unalokhu ukuthi manje khumbulani woni ingakugeji lokhu manje lokhu kuzokhiya konke okwakhonda wonke kuthi nguku qhubeke ezansi kulokhu esi unyaka esikuwo manje.
Everybody feeling good first? Are you in a hurry?
No.
Wonke umuntu uzisa ekahle kuqala na nitshahile na kulungile manje kulungile thanini kubekezela nje kancanyanyana manje ngiyabonga kepha unalokhu ukuthi babe nokuthile ngaleso sikhathi babengenakho na manje yini ababenayo na ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaniko lawo engizwe endayo nami.
You hate those deeds of the Nicol.
Uyayizonda le misebenzi yamanike lawo. Ngihlezi kuthi tishele namuhla phezulu lapho ngibhale ukuthi ile lapha ngalokho ngifuna nilelisise manje kungamakhasi ambalwa lapha. Ivesi lesithupha izindumiso nokuvumelana lokho nguNkulunkulu nebandla bevumelana ngento eyodwa ukuthi babeyizonda imisebenzi yamaniko lawo. Umvini weqiniso, umvini weqiniso, ibandla leqiniso elalikuleli bandla lase-Efesu manje kubulali ibandla kalingi lalinokuba yilo kekama nje nokwalo kwemimoya lawo ngamawela azalwayo kuye yonke imvuselelo futhi yahlala kulo lonke bandla baqala kahle kulo nyaka futhi baphele ela kule nyaka futhi ekugcineni ukuba yibo ngegama nje kwalithatha kwaliyisa ngalo nyakeni wasetiyatira loluda wakubuyisela emuva futhi manje kuyashibeka kubuyela emuva futhi. Niyayibona leyo nkolo njengegama na akukho medluko phakathi kwalokho nobukatolika konke kuyinto efanayo. Yonke inhlangano yabulawa ingena kukho ngo uNkulunkulu kazake neze yahlele ibandla lakhe yilokho impela babezama ukukwenza lapha futhi ibhekisisani futhi nibuke manje uma lokho kungenjalo kuyakhombisa nje ukuthi inhlangano iqalekiswe kanjani kwakungaziwa ebandleni elisha ibandla letestament elisha yebo.
But this thou hast, thou hatest the deeds of the Nicolaitans which I also hate.
Ngepha wena ngepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaniko lawo engizondayo nami uvune iqiniso wawuyizonda imisebenzi ngegama nje yamaniko lawo kanjalo noNkulunkulu ngakuyini imisebenzi ebandleni laseefesu ebandleni laseefesu laba yimfundiso ebandleni lasepegami eefesu ibandla lokuqala ngakungumsebenzi ebandleni lilandelayo kuba yimfundiso ndiyakuzwa na ndiyakuqonda manje na.
It was a deed in Ephesus, and watch over here in Pergus, it became a
kwakungumsebenzi e-Efesu futhi bukani ngapha ephekamo kwaba yimfundiso kwaqala nje lapho esimweni esincane sengane manje emsuzwini sizothola ukuthi lokho kwakuyini. Nazi izimpisi zikaPhawulu imisebenzi yamaniko lawo manje yini masihlakazele lo gama bese sithola ukuthi sinani ngaphambi kokuba siqhubekele phambili. Igama Nikolawu liwuhlobo lento engaziwa kimi nginezitha zamazwi zonke zesiGreki ilexicon ebengingasithola. Nikolawu livele egameni elithi Niko N-I-K-O lidani ngiyakholwa ngikubhale phansi lapha N-I-K-O Niko okuchaza ukuthi ukunqoba noma ukwehlula amaNikolawu hlula noma nqoba abantu bangafundele lutho.
What they were trying to do here was trying to take the church work.
Babezama ukwenza lapha kwakungukuzama ukuthatha ibandla lapho uNkulunkulu wayenabeluze ukuthi umoya kaNkulunkulu uhamba ngezipho ebandleni likaNkulunkulu ophilayo futhi babenemfundiso oqala ukuthi babezoba nabapriest abathize nababishopi nopapa kanjalo njalo.
That God said he hated.
Amen.
Hallelujah. He hated
Loko ukuthi uNkulunkulu wathi wayekuzonda uyakuzonda namuhla amaniko lawo niko ngoba noma hlula abantu abangafundele lutho abangafundele lutho ibandla bangakwaziyo ukuthi abantu abangafundele lutho ibandla na kulungile hlula noma unqobe noma uthathe indawo yabantu abangafundele lutho.
In other words, take all of the sacredness, all of the power from the church.
Ngabe bakabathatha konke okobungcwele konke kwamandla vele abadleli futhi ukubeke phezulu kwaPriest ibandla baliphile ngendlela elifuna ngayo kodwa uPriest ungongcwele.
Taken the Holy Ghost away from the people with signs and wonders following him and
kususa umoya ongcwele kubantu nezibonakaliso nezimangaliso zibalandela bese ususa lokho bese ubanika uPriest obungcwele kususa umoya ongcwele futhi ushitshanise ngoba uPriest.
Yabona
ukuthi kwakuyini na kwakuyiye kugcineni kwaba kuleli bandla lapha kwakuyimisebenzi futhi le ndawo iba yimfundiso futhi iTiyathira yakwangamela futhi ngenkathi uLuther ephuma kwakungeke kuhlale ngaleyo ndlela kwabuyela muva ngqo futhi kwakuthatha ababhishobhu okhathinala ababhishobhu abakhulu. Uba lezo yena inhlaka yabantu likaNkulunkulu kaphandle kwakhe yena uqobo na. Amen. Manje ngizizwe nginokholo. Umoya ongcwele wathunyelwe kubusa ibandla. Hayi nje umshumayeli ibandla lonke. Umshumayeli nje magaba ngcwele kunjalo. Lonke ibandla linomoya ongcwele. Kude sikudlenisa lonke sikudlenisa kuba nomoya wokukwenza. Bathathe isinkwa sincane esinocecwana esiyintilingana negekeli yashukile newayini elithize. Futhi bakubize i-Eucharist engcwele echaza umoya ongcwele. Ngenze kanjani ezweni kuba ikhekeli yashukile nophisi wewayini ube umoya na? Manje uma leyo kwindlela ufanele ufunde izenzo zesibili kanjena. Kwathi sekufikile usuku lePentecost naku kufika umpriesti wamaRoma enhla lapho emgwaqeni futhi wathi khiphani ulimu futhi wabeka isinkwane esilucwece esiyindilinga futhi waphuza iwayini wathi manje sinomoya ongcwele. Manje sicabanga ukuthi lokho kuyesabeka kunjalo. Manje asahlele phansi ngacetshe ebandleni leBaptist sithathe amaBaptist. Uthini? AmaMethodist. Senzani na uma uzovuma ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu usilisiwe. Udevil yakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi uyathuthumela kulo. Mhlawumbe uyalikholwa ngaphezulu kokuba amalungu amanike bandla ekwenza. Udevil ukholwa yinto efanayo futhi uyathuthumela ngoba uyazi ukuthi ulahliwe. Manje sikuthatha ngesimo samaMethodist basho ukuthi uJohane kapapathizanga ukuthi wafafaza wathi kwakunenqwaba yezilwane ezihlala emgodini amagofa ezweni namanzi evela ezindaweni futhi wayenegobolondo lezimbaza nokuwaya umgodi wesilwane esihlala emgodini gofa futhi ebeleni bashimela lokho futhi kukhona amanzi athile kuleli gobongo lesilwane esihlala emgodini gofa unoma leli gobolondo lezimbaza eliphuma esilwaleni esihlala emgodini kofa futhi lifafaze abantu umpedo womfo wethu. Awu lapho sizokuthatha kwathi sekufikile usuku lePentecost bonke babebuthene ndawonye benhliziyonye futhi belusi wahlela phansi futhi washumayela intshumayelo enhle futhi wathi nginike isandla sokunene senhlanganyelo futhi sizofaka igama lakhe encwadini. Lokho kuzokali kahle kunjalo na ungahle kuthole lokho ubungeke kuthole lokho kwi-almanaki babazi kangcono kunalokho. I-almanaki yosuku lokuzalwa lwamanenekazi endala ilungile kakhulu kunalokho ebingaba yikho. Awuyini yabangela lokho ngalo nkathi na maniko lawe lethe sike jale sabatyoto kusonto mbhalo futhi yenze ihlelo elingeke lavumela uNkulunkulu angene kulo lifa khona lapho khona ke wathi lapha ufile unegama uyaphila kepha ufile abaningi babo bafile futhi abakwazi. Mina nomfowethu sasidoba sasingabafana abancane lapha futhi mina ngabamba ufuthe oludala luluma nayo nganquma ekhanda lalo ngalisuso lenini ngangingafuni ukuzilulaza ngaleyo nto futhi ngaluphonsa phezulu esekele lapho futhi umfowethu mncane yajika futhi wathi yini ebambile esikhashaleni esedlule na ngathi ufuthu wathi wenzeni kalona ngathi nande lilele lapho futhi ikhanda lalo lilele phezulu lapho futhi wakhuphukela lapho futhi wathi ngabe lufile na ngathi impela ngehlukanise ikhanda emzimeni walo kufanele ukuthi lifile ngakho ke waqashe induku futhi wayesekala kufinyelela phansi ukuba aphose leli khanda lofuthi alibisele emfuleni futhi ngenkathi noma umfudlana futhi lapha kwenza futhi umdala loyibamba niyazi liyokuluma ihora noma amabili waxumela emuva wathi hey ngicabanga ukuthi uthebe lifile ngathi lifile wathi awu alikwazi qabo.
That's the way a lot of people are.
Ngako yileyo ndlela abantu abafile futhi abakwazi. Amaniko lawo, wo he ho, wathi uyakuzoda lokho. Ethatha konke okugcwele abapriesti abangcwele, abakahle ukhathi nalongcwele umbishop ongcwele. Futhi abanye benu maphelekosikali umboniso omkhulu miyekeni ehlele zansi umboniso ngujenene uzokutshela ukuthi ungaba nayo yini inkonzo yokuphulukisa lapha noma cha. Haha, haleluya, umoya ongcwele nguyo kumele yasho lokho noma cha. Yizwi likaNkulunkulu liphakathi. Awu futhi brothers, kodwa ukuthi iBhayibheli liyafundisa ukubhabhathiza egameni likaJesu. Lepho umbonisi okutshelele wathi uma siqale lokho ebandleni lethu uzosikhahlela sikhiphe sonke. Qhubekani kulukile. Ngakho ukhahlele ngikhishe lapho kunokuba ngikhahlele ngikhishe lapho. Ngakho uma ukhipha noma yini lapha uzokhahlelwa ukhishe lapho noma kunjani. Ngakho ungahle ngokunjalo ukhahlele ukhishe lapha. Uma ukukhahlela uphuma lapha uzokhahlela ungeniswe lapho. Ngakho lokho nje yini efanayo. Ngakho hlala nawo ngo. Sifuna ukuba ngabalungile, oh hey, kuyinto ebalulekile mfowethu, sifanele silungise lento. Asisoze sakwazi ukuba nebandla kuze kube uNkulunkulu uthole isisekelo ukulibeka phezu kwazo. Akasoze akhe ibandla lakhe phezu kwesitejani sombhedo, uzofanele eze ngezwi lakhe noma angeke eze nhlobo, khona kanye ezwini lakhe. Umuntu othile kungekudala phezulu lapho wathi futhi Branham phumela lapho eChattanooga bangaki owaye seChattanooga na ngani bukani lapha nje okuthathu kwebandla noma kungaphezulu kwakuse Chattanooga okungukuthi manje lowo muntu wavuka lapho ngaleyo ntambama futhi nonke namuzwa engazi ukuthi ngangazi ingakho uNkulunkulu angembula endlini phezulu lapho abakushoyo phansi lapho futhi niyazi wakwenza wenyukela lapho wathi manje futhi Branham oh ngeke uyenkosi uma umoya uphezu kwakhe ungumprofeti ogcotshiwe impela uyazi uNkulunkulu uyamtshela ukuthi yini nokuthi kuzoba yini kodwa eseyenze yakhe ezenkolo ayikulaleli lokho umbono ngamathize thize kanje pho umuntu akakusho kanjani lokho la ngani angina aw uma wawungakwazi ukuhlukanisa ubhontshisi ekhofini ubuzokwazi kangcono kunalokho ubungake uze uyicabange kanjani into enje ngaleyo na. Ngani na? Ngani? Ndakangika mayele ukuthi umprofeti uqobolwane lichaza ukuthi umambulo ngokukaNkulunkulu wezwe ungake izwi lenkozi lafika kumprofeti angikaze ngithi nganginguye bakusho kodwa nakho lapho okhona yebo. Kanjani umuntu ukubamba imfundiso ebandla encane ndawo ngoba inhlangano yabo ibingeke yavumelana nalo uthengise ngobuzukulu bakho ngokudlanyana esawu wena mzenzise lusizi kunjalo uthengise ngobuzukulu bakho ngenxa yokudlanyana ngenxa yemfucu mfucu yehlele futhi umfucu wehlangano uNkulunkulu ayizondayo khumbulani nje wena uthi inhlangano uNkulunkulu uyayizonda. Into ehlukanisa abazalwane futhi ephule kunama-Methodist abaningi ama-Baptist nama-Presbyterian kulobu busuku abengathanda ukuba nenhlanganyelo ngokuzungeza etafuleni likaNkulunkulu kepha uma benza bazokhahlela bakhishwa kokuqala beqala ukungena kulo kunjalo impela mama wayesonta kulo futhi bangumzukulu nje kwasekuqaleni nje oh he ngendaba yokuthi umama wayesentaba umama wayephila kukho konke ukukhanya ayenakho osukwini lakhe uphila kolunye usuku isayenze yake yakufakazela cishe iminyaka makhulu amachathu edlule ngokupininiza ibhola ngokuzungeza umhlaba wathi uma noma yiphi imoto ebiyeke ihambe ngejubane lesabekele lamahora ngabashumi amathathu ngehora amandla edensela phansi abengayisusa emhlabeni futhi ayikhiphele emkathini. Ngicabanga ukuthi isayensi namuhla iyakukholelwa khona bagijima amamayela ngamakhulu ayishumi lesishiyagalolunye ngehora ababheke emuva kubone lokho abakusho babheke emuva babone lokho abangakubone bebheke phambili. Kodwa ibandla lihlala njalo lifuna ukubheka emuva libone kwasho uWesley kwasho uMudi okwashiwo uSenki zonke izinto zingenzeka kulabo abakholwayo asibuke phambili. Ndoku pele pepe lini buge muvu. Niyazi, ukuthi ixhobo lonilo silana luhlala njalo lubuge muva na. Ukuphila okuphansi kunakho konke kukhona. Bangakwaziyo ukuthi ukuphila okuphansi kunakho konke okunyakazayo na. Silasele, silasele lingu ukuphila okuphansi kunakho konke kukhona. Futhi umuntu ungukuphila okuphakeme kunakho konke kukhona. Futhi silasele libuge muva. Ngikuthandi lokho ukuphila okuphansi kudala. Ngifuna ukubuka phambili. Ngikholwa, ngithemba, ngihambe kukhanya. Njengoba esekukhanyeni. Amen. Njengoba ekhanyisa kukhanya. Kwesinye isikhathi ezansi eKentucky ngangile nkonzo umfo mdala yaphuma futhi wathi oh angikukholwa lokho kuphilisa futhi ngathi awu kulungile ngowaseMelika wathi angikholwa noma yini ngaphandle uma ngiyibona futhi ngathi awu kulungile wathi manje ngile lutho lumelene nawe kodwa angikukholwa kushoyo ngathi kuye lonkelo lakho laseMelika udingekile wathi manje ngimukeli lutho ngaphandle kokuthi ngiyibone ngokusabala ngathi awu manje lokho kulungile kufanele ukuthi ngowaseMissouri wathi qhawo ngingowaseKentucky we akuzakali ukuthi kakhulu ukuba owaseKentucky ngathi kodwa noma kunjalo ngathi uma wena ilo ndlela ocabanga ngayo qhubekela phambili futhi wathi ngathi uzoya kanjani ekhaya wathi ngizowelela ngaphesheya kwequma ngihlala ngaphesheya awu hamba uwele nami indoda kahle yathi yana ekhaya nami uhlale ubusuku bonke mfowethu Branham ngathi ngivisa sengathi bengingakwenza mfowethu kepha ngathi ngikhuphukela lapha nomalume wami futhi wathi ngathi ufuna ukugibela uwele na wathi qabo ngizofanele ngikhuphuke ngiwele iquma lapho nginyuke ngale ndlela futhi ngehlele engoqweni futhi iphezulu niyazi ukuthi kwenziwa kanjani ezansi lapho futhi ngathi awu ngathi uzofika kanjani lapho Now, wathi ngizokhuphuka ngendlela yezinyawo lapho ngani ngathi awukwazi ngisho ukubona isela zakho ngaphambi kwakho ngathi uzofika kanjani enhla lapho na wathi nginesiketekete futhi ngathi hawu kanjani wena wenza kanjani ukukhanyisa lesi siketekete bese ke uhamba ngaso na ngathi yebo mnjani ngathi uma ukhanyisa lesi siketekete ungasiphakamisela phezulu kanjena na ngathanda ukubona indlu yakho wathi angeke uyibone ngathi kodwa ke uzofika kanjani lapho na Oh, wathi ngizovele ngikhanyise isiketekete futhi lapho ngihamba ngihamba nje njengokukhanya ngathi kulokho nje amen vele nje uhambe kukhanyeni ibanini lokho niqhuba kanje nihamba ningami anisoze lafika ndawo uma ubukade usindisiwe yana ekungcwelisweni wena uthi ufinyelela kanjani lapho na ibanini lokho nje niqhubekela nihamba ngabe ngubhaphathize kamoya ongcwele emva kokungcwelisa na ngiyothela kanjani lowo na ibani nje lokho niqhubekela nihambe kukhangene ngabe izibonakaliso izimangaliso nezimangaliso ibani nje lokho niqhubeka nihambe kukhangene yabo ibani nje lokho niqhubeka ngaso sonke isikhathi uma uthatha isinyathelo kukhanya kuzokuchumela nje ngaphambi kwalo kwakho ngoba uhlala njalo ngaphambi kwenu akaphushi uhole ukukhanya ongijabule kakhulu kaloko nijabule na ukukhanya kuya kuko bumnyama uyayizola imisebenzi yamaniko lawo iba yimfundiso manje ake sibone ukuthi Paul manje ibandla likabani ubani owaqamba leli bandla na Paul eFeso Asiphenge sibuyele muva manje ezenzweni sahluko semashumi amabili umsuzu nje ezenzweni sahluko semashumi amabili futhi sibone ukuthi uPaulo niyakholwa yini ukuthi uPaulo wayengumprofethi na impela wayenguye ngokuqinisekile wayenguye niyakhumbule ngalobo busuku umbono olwandle olunesivunguvungu nokunye kunye na manje futhi konke ngakho
The 20th chapter
manje sathiwe sawashuma amabili songcwele sika exo izenzo futhi asiqale manje cishe ngevesi lamashuma amabili lesikhombisa futhi lalisisani manje sisafunda manje lona nguPaulu umprofeti ebikezela okuzo kwenzeka Ngokuba angikwemanga kunitshela icebo lonke likaNkulunkulu leyo ndoda ebusisiwe oh ngifuna ukuma lapho ngalolo suku futhi ngibuke lomqhelo wabafela ukholo ufake ikhanda lakhe Uma ikhona into enjalo njengoba ngingakhala izinyembezi khona ke ngiyokhala izinyembezi ngiyomemeza ukubona uPaulo ongcwele lo mpostoli omkhulu nengubo yakhe ende yenziwe ekhanya futhi yaba yinhle futhi ngiqinisekile kuyoba khona ukumemeza lapho sonke sifika lapho angeke nina na Manje angikwemanga kunitshela icebo lonke likaNkulunkulu ngabe kunjalo na manje maKristu bukani ngapha ngifuna kulibuza ukuthize kwakuyini leyo eyayalabantu ababekade bepapathizwe ngenye indlela ngaphandle kwegama likaJesu Kristu kuba beza futhi baphinde bapapathizwe futhi na washumayela icebo lonke ngabe kunjalo na
And what did Paul say?
Awu futhi uPawulo wathini ku ngikholwa ukuthi kwakuyi angisazi manje noma ngabase Thessalonike sethu sokuqala lebesi lesiyagalombili uma thina noma ingelosi evela ezulwini ibingashumela noma yiliphi elinye ivangeli uma ingelosi yehla ivela ezulwini futhi yashumela noma yiliphi elinye ivangeli kunaleli khona ke yayala abantu kuba babhaphathize futhi egameni likaJesu Kristu futhi ivangeli uPawulo alishumayela Uma noma yipi ngelosi evela ezulwini hayi ubungasaphathwa umbishopi noma ukhadinali noma umboniso kujenene noma umeluzi noma kuthize uma ingelosi yehla ivela ezulwini futhi ishumayele elinye ivangeli ngaphandle kwaleli mayibe ngekuqalekisiweyo kunjalo ngabe kunjalo na wathini lokho abasegalathiya bokuqala isishiyagalombili kwenzekile nje ngacabanga ngakho kulungile kwabasegalathiya bokuqala isishiyagalombili uma ufuna ukugubhala phansi lokho ubone ukuthi uPawulo wathini manje lapha uthi manje elamashumi amabili nesikhombisa ngikhole ukuthi ivesi labashumi amabili nesikhombisa ngokuba angigwemanga kulitshela icebo lonke likaNkulunkulu manje laleyani ukuthi lokhu lesi yisiprofethi
take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which
zitapheleni nina nomhlaba wonke kuwo anibeke umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe Ubani wazizuzela na? Kwakungelikabani lelo gazi na? IBhayibheli lathi kwakuyigazi likaNkulunkulu. Nkulunkulu ngegazi lakho qobo kunjalo na? Kwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. IBhayibheli lathi sasindiswa ngegazi likaNkulunkulu. Benikwazi lokho na? Impela liyakwenza kulungile ukuzizuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi lokhu ukuthi emva kokumbuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi naphakathi kweli bukani lo muntu wayengabuka phansi edlule kulokho futhi abone leyo nto ifika phakathi kwenu kuzovuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela Ninyaka kamuva lapho noma isikijalo sabadoda afuna ukwenza inhlangano futhi athathe ubungcwele nomoya ongcwele osuke ebandleni futhi abubeke kubabhishopi nakophapha nabaphristi ukuze bazobangcwele futhi inhlangano yebandla ayiphile ngani noma yibi laba indlela abayifunayo futhi bazokhokhela abaphristi futhi uzobakhulekela baphume esokweni naye yonke into njalo futhi ubunikwa lawo futhi uNkulunkulu wathi ngiyakuzona lakha manje lelelana ke ngibone futhi wena uthi uNkulunkulu wathi uyayizonda manje akusibone uma kwenza kepha unakho lokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaniko lawo engiyizondayo nami uNkulunkulu uyayizonda inhlangano kunjalo na manje ngiyabona impela ukuthi babezokwenzani ngiyabona ukuthi benzani manje bezisali phansi badleni uma bengakwenzi lokho uyayizonda inhlangano uNdlebe mageze lokho akushoyo umoya emabandleni
Now, Paul's wolves had become Nicolaitans. They were trying to form a
izimpisi zikaPawulo zase zibe amaniko lawo babezama ukubumba ubupristi obunjengobupristi babaLevi okwakungaziwe emfundisweni yeTestamenteni elisha amen igama elithi niko igama lesiGreki niko lichaza ukuthi ukunqoba ukwehlula ini na abantu abangafundele lutho umoya ongcwele
Of the church, the resurrected Lord Jesus with signs and wonders among the believers.
Wakhipha ebandleni inkosi uJesu ovukileyo ngezibonakaliso lezimangaliso phakathi kwamakholwa futhi wafaka amadoda avotelwa ukuba abe ngupapa noma owenyama ukhadinali noma umboniso azama ukususa umoya ongcwele kubantu abangafundele lutho futhi abanika umyalo obizwa ngokuthi umyalo ongcwele wamadoda ababeka ngaphezu kwabantu abangafundele lutho.
Not to call them pastors, which
bengababizi ngabelusi ukuchaza ukuthi abelusi bezimvu kodwa ubaba uJesu athi ningabizi umuntu ngobaba kwemhlaba niyayibona le nto embi na futhi senzani na Wo uma besingama ngifisa sengathi ngabe yasinabo bonke lobu busuku bunqobelele phezulu kanjena ngizothanda ukuthatha kusase busuku esahlukeni seshumi nambili sesambulo futhi ngilikhombise leso sifebe sidala sesifazane ehlezi phezulu lapho isifebekazi futhi yena isizathu ayeyiso ngoba wayephingile nonkulunkulu futhi wayezibiza ngomfelokazi kanti futhi wayengunina wezifebe kunjalo na manje siyazi ukuthi leyo kwakuyiRoma ngoba wayehlezi emagqumeni ayisikhombisa naye yonke into impela nje indoda kuye futhi inombolo yesilo nokunye nokunye siyazi sonke ukuthi kusukela ekufundiseni okwedlule okwakuyikho kodwa into edabukisayo wayengunina wezifebe lokhu ngukuqala kwelungelo lakhe lapha ngiqale Roma njengesigejana sabakristu ababizwa ngamakristu lalelani unkulunkulu ngisize ukuba ngikwenze kube ngokoqobo isigejana sabakristu abandlelele nje bakuthola ukuba yibo ngegama futhi abanganaki futhi baphumelela futhi bazihlela bona enhlanganweni futhi khona-ke bahlanganise lokho ezikhathini zobumnyama nohulumeni futhi uhulumeni lebandla baba ngokukodwa kuyini na ibandla lamakristu ibandla lekatolika lingcwele labizwa kanjalo igama elithi ikatolika lingukuthi igama lichaza ukuthi umhlaba wonke ibandla lamakristu elikhulu lomhlaba wonke futhi libize abantu ababekhulume ngezilimi futhi bamemeza futhi baphulukise abagulayo nokunye nokunye ukukholwa kuphambene nokukholwa kuyikho futhi ekugcineni bakwenze kwaphoqelela kakhulu kuze kuthi noma ubani obanjwe ekhonza ngalo ndlela waphonswa empandini ezikhonyama uma bengeke babusingathi kukatolika lokho kwahamba yonke leminyaka engamakhulu emuva lapho yalokho kuhlushwa kodwa lelo bandla lizange life ngeke walibulale unkulunkulu wathi lizophila kuze kube sekugcineni bese kuthi-ke kuzoninika umqhelo wokuphila lehlele lidlule kuleyo minyaka yokuhlushwa kodwa-ke kufika uMartin Luther kuqhuba unyaka futhi washiba ibandla walikhipha ngaphansi kokulungisiswa kwenzekani-ke kathi uLuther ayefana balihlela balenze ibandla lamaluthela babenemfundiso ngenkathi belihlela benzani na balinika ukuzibule emuva eburomeni futhi kunjalo impela kodwa-ke umoya ongcwele waphuma kulokho futhi uWesley walibona futhi uWesley noWhitfield noGeorge Whitfield nabaningi balabo abanye noSperry futhi abaningi balabo babengabavuselela abakhulu basindisa izwe ngalolo suku babenevuselelo kulo nyaka wasephiladelphia wasindisa engilandi ne-United States futhi babenemihlangano lapho abakhahlela khona bakhitshwa futhi babizwa ngabagintika abangcwele ninama-methodist na wenze lokho bawela phansi ngaphansi kwamandla kankulunkulu futhi baphonsa amanzi ebusweni babo baze babashayisa ngomoya kunjalo futhi bazithula kanzima ngaphansi kwakho baze bathola baze bathi baba nokudlukuza kwakunabantu ababengadlukuza futhi bakhankazela ngaphansi kwamandla kabangcwele lowo ngumlando we-methodist ukusuka lapho kufika okwakhazi lokunye nokunye ukuthi manje bayihlelile benza le-methodist i-methodist yasekuqaleni futhi lolo hlobo lwe-methodist nalolo hlobo lwe-methodist kuze kuthi kwehle kakhulu kuze kuthi abantu bama-methodist bafune ukukhipha igazi ezincwadini zabo zamaculo lapha ngobunye busuku ohlelweni lwethelevishini umama wami wangibiza babenomelusi wama-methodist khona lapha e-Indiana ufundisa umculo wokuzibinga ebandleni wathi kuyihlaza ukuthi sehlulekile kubona lobu buciko obuhle ungena ebandleni lokudevela umprofethi wamayo kunjalo ngifuna ukulibaza imizwe yenu kodwa mfowethu lelo yiqiniso likankulunkulu ngingaqoka kulicasuke kancanyana ngale ndlela futhi nginenze nitatishe umbhalo ndlowumbe nilungisele nonkulunkulu kunokuba nilahleke ekugcineni ningahle ningangithandi manje kodwa ngolunye usuku uyongigaxa ngenkalo ukuthi futhi Branham lelo liqiniso lakho khona lapha futhi ukungena kwabo kulokho ilapho kulapho nje iBhayibheli lathi bazokwenza lokho khona-ke kusuka kuWesley uma uWesley akwenza lokho khona-ke kufika amaphentekostali futhi bathola ukubuyiselwa kweziphiwo baqala ukukhuluma ngezilimi ubhabhathizo kabayongcwele njengohlamvu lombili luphuma emhlabathini into yokuqala luyabona luveze amacembo amabili khona-ke unensimu yombila uyacabanga lelo cembo liyekhula futhi lenze intshakaza lokhu kuqala kwakunye luthele intshakaza kwakuyini na i-methodist impova uthande lobuzalwane ngene impova iphumele kokunye ngani ngisho lemvelo yayisho leminyaka yebandla imethodist iphuma enxushunxushwini noma iqine iluthela iphuma enxushunxushwini imethodist ithintitha uthando lwayo lobuzalwane nosuku lokuvangela futhi usuku lokubuthunywa benkolo usuku olukhulu lezo zonke lobuthunywa benkolo izwe esilake laba nabo ngokuyisikhathi semethodist kunjalo ukuthi intitha impova yakho kwenzekani ibandla lapho naku leyo mpova kuphuma isikhwebu sombili amaphentekostiyali uhlamvu njengento efanayo nje yangena hhayi itembe hhayi itshakaza kodwa uhlamvu futhi manje amaphentekostiyali anesikhunta phezu kwalo lonke lolo hlamvu kuze ukuthi kulukhulu kuwe ngisho ukuba ubalo hlamvu isikhathi sokukuhlanza hamen benzani na benze into efanayo ncamashiya amamethodist ayenza elilodwa lahlele singejani wathi singama-assemblies of god elinye siyipentecostal holiness elinye singabakamunye singabakambili futhi kunenqaba yaleli namaningi awo he ukugibele ekameleni nezifumbe esisodwa ngemuva izifumbe ezibili izifumbe ezintathu nagokoke o nezingamashumi ayisithupha noma amashumi amathathu noma amashumi amane ezinhlangano ezahlukene zazo na bakuphoza bakubuyisela buva ngqo ebudomeni futhi babhaphathiza ngompaphathizo kwebandla lamaroma katolika ngibuza noma yiliphi iphentekostali ukuba lingikhombise lapho noma ubani ephephelini abhaphathizwa egameni likayise indodana nomoya ngcwele ngibuza noma yimuphi umbishobhu ukhadinali noma yimuphi umfundisi ukuba angikhombise lapho kwake kwenziwa ngaphandle kwebandla lamakatolika futhi uluda wawuletha kanye nayo waletha ikhathekizima nayo yonke enye into yalo imethodist yaqhubeka nalo amaphentekostali nifanele nibe namahloni hlanzisisani buyelani ezwini phendukani noma unkulunkulu uzolususa ukuthi lwesibanikini ukukhanya eninakho amen kulungile susa umoya ongcwele njengomholi futhi ubanikeza umyalo ongcwele wabantu futhi ubabeke phezu kwabantu abangafundele lutho futhi ungababizi ngomelusi belusi bezimvu sifanele ukubizwa ngabelusi belusi bezimvu igama umelusi lichaza lokho kodwa baba kathinali bishop omkhulu nomaboniso ongujenene baneqiniso bayayizonda lethu futhi unkulunkulu wakuvumele enzela bona futhi wathi ngiyayizonda nami ngoba ufanele abe ngumboniso ngujenene umbhishobhu umkhulu nophapa usebenza ngomuntu kamunye hhayi inhlangano kodwa umuntu.
Now, strangely listen, as we're coming to the close, we just got one more verse. Here we have the dogma.
Manje ngokumangazayo lalelani njengoba sisondela ekuvaleni sinelinye nje ivese lilodwa futhi lapha sinompetesho wokuqala kobukatolika ukulandelana kobupostoli bangangokwazile khona kubupostoli manje ikatolika lithi upapa namuhla ungolandela uPetro ukulandelana kobupostoli ayikho into enjalo. Sikanjani sakho sokwenyama isifiso sokucanzi kwakukanjani kulowo esawu noJakobo bobabili wazalwa ngubaba ongcwele nomama ongcwele futhi oyedwa wabo ungumKristu futhi omunye ngudevele na ehe kungenzeka kanjani na ngoba isono yisono nokucanzi ucanzi kodwa uNkulunkulu unikeza ukuzala. Nkulunkulu sikhathiya kusukela kusekelela komhlaba benikwazi lokho na indali size sifike ekufundeni labo somlando futhi libone ukuthi kanjani uilonasi ukuthi umnika kanjani uNkulunkulu udumo lokumkhethe ngaphambi kokusekela kwezwe ukuthi kanjani mathini ongcwele nabo bonke labo bemnikeza udumo uNkulunkulu udumo wathi ngoba nabantu bekhuluma ngayo bathi wakhethwa ngaphambi kokusekela komhlaba lowo ngumphalo labo bafowethu babememkeni ngcwele uNkulunkulu kodwa lelibandla lidala leminyama liza lidlula kuyo iminyaka engamakhulu ayishumi nesihlanu ngeminyaka yobumnyama wawugcwalisa yonke into ngomule njengesibani sishunqa intuthu siphuphuthekise kukhanya kepha kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhla kusho inkosi. Ukulandelana kobupostoli omunye muva komunye upapa oyedwa futhi ufanele ube sozalweni lophapa ngaphambi kokuba ube ngupapa o hehe kumpeto lowo abantu abangafundele lutho hayi abangcwele nabalungile yekela abapristi babakhululekele futhi babakhiphe ezonweni zabo babathethelele izono zabo bakhokhe imali ngokuvuma izono amaprotestani yenza okufanayo azama ukubamba mbathemelisi wawo emhlane futhi aphile njengezwe lonke futhi angazi kakhulu ngonkulunkulu kunoma yenza abavumele bahlale ebandleni lakhe futhi ababize ngabalungu ebandla lakhe futhi ebavumele bahlale phakathi lapho futhi ebatshele ukuthi baselisiwe bayophoxeka kanjani ngalolo suku uma bengazele ngokusho ngaphandle kukamoya ngcwele ulahlekile ngeke umuntu ongathi ujesu ungukristu kuphela ngomoya ongcwele ibandla leqiniso e-efesu lizange likhohliswe ngalena epholishiwe izinkulumo zobuhlakani yena babelizonda abazange bakhohliswe babazi ibandla leqiniso alikhohliswanga isambulo samanga laba bafo ababenaso esasibizwa ngamaniko lawo esasingabambisani nezwi likankulunkulu ake ngilitshele nake nambona kuphi umphristu ekuvumeli izono kufundiswa ebhayibhelini lapha uke wakubona kuphi ukufafaza kufundiswa ebhayibhelini lapha ngokuthethelelwa kwesono na uke wambona kuphi noma ngubani ebhaphathiza egameni likayise ndodana nomoya ongcwele ngokuthethelela isono na uke wakubona kuphi lokhu ekunika isandla sakunene senhlanganyelo futhi befaka amagama abo encwadini yebandla phakathi lapho na uke wayibona kuphi yonke le nto na kwini na ngubupristi noma abafundisi basasantweni elingenabudlelane nezwi futhi bangamaniko lawo futhi unkulunkulu wathi ngiyabazonda ngiyelala emuva ezwini wo lokho yi ngiyazi lokho kuqinile bazalwane kodwa anginasibopho ujesu ukuqophisana naye isambulo samanga hayi ngezwi kodwa babizwa ngabaqambi manga abapostoli bamanga abaprofeti bamanga kodwa ibandla leqiniso labambelele ekufundiseni kwasekuqaleni kukapawulo ngcwele nombhaphathizi kwabangcwele ngezibonakeliso zilandela futhi ziqinisekise upawulo alifundisa amen ngikhombisa lapho unkulunkulu ayiyoke aqinisekise izwini lokufafaza ngikhombisa lapho unkulunkulu ayiyoke aqinisekise futhi alethe ukukhuluma ngezilimi nezinto ezinkulu ngokuxhawulana nomelusi ndawo nokufaka igama lakho encwadini futhi ube usalokhu umpilomba ubhema uphuza ukuqamba amanga abaphathi abakhathi ukuzijabulisa kuncane ukuhamba wo bakithi lokho kungokwenyama umprofethi wamanga mngani yebo mnumzane indlela kankulunkulu ingubo ungcwele lokhu makwenzeke kuwo wonke amalungu lapho umzimba kakristu uze uphile impilo engcwele unkulunkulu uyawenqaba umhlatshelo wakho umhlatshelo ufanele unikelwe ngezandla ezingcwele lokho ngukuthi kulungile kristu omkhulu ngaphambi kokuba azangele ngisho ukuba anikele umnikelo wayedingeka abe ngcwele futhi anikelwe futhi agcotshwe futhi afake amakha nakho konke ngaphambi kokuba ngisho angele ebukhweleni bukankulunkulu ukunikela umhlatshelo unjalo na khona-ke ungaphuma kanjani lapho futhi ukhohlise futhi untshontshe futhi uqobisane futhi ulwe nomakhelwane bakho naye yonke into enye futhi uqhubeke ngendlela wenza ngayo bese ke uyangena futhi uthi wo nkosi unkulunkulu akadukiswe ujesu haleluya abantu bathi ngiyababona bekhuluma ngezilimi lokho akusho namanje ukuthi banomoya ongcwele ngiyabeza bememeza lokho akusho namanje ukuthi banomoya ongcwele umoya ongcwele yimpilo ibhayibheli lathi imvula fika phezu komhlabathi kaningi ukuwulungiselela lokho olungiselelwe khona amahebheru 2 kepha ameva namakhakazi aseduze nokwaliwa akuphela kwawo ngokushiswa ilanga likhanya phezu kwabalungile nabangelungile imvula inela abalungile nabangelungile imvula ifikela ukwenza isivuno sikakolo sizokubiza kanjalo futhi lonke ukhulu lisetibili uma ukolo womile kodwa-ke ukhulu lomile futhi imvula efanayo inisele ukhula futhi ukolo mdadlane izophakamisela ikhanda lawo phezulu futhi umpompoloza ibonge inkosi haleluya haleluya ngijabula kakhulu ukutshela yemvula ukhulu lomdadlane lizompompoloza udibuka unkulunkulu kabonga unkulunkulu haleluya ngiyajabula kuyithola kepha niyakubazi ngezithelo zabo kunjalo niyakubazi ngezithelo zabo Ivesi lesikhombisa futhi khona ke sesiyavala lona ngunyaka webandla ugcina manje sizoba leyithi cishe ngemizuzu eyisihlanu noma eyishumi imizuzu nje enendlebe makeze lokho akushoyo omoya emabandleni unqobayo ngizomnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadisi likaNkulunkulu. Manje bukani bangani, nansi indlela eninqoba ngayo. Okokuqala ufanele unqobe, khona ke ungasidle isithelo. Ngonqobayo niyakhumbula kubuye ubusuku isifundiso sethu izolo ebusuku na. UJohane wayefanele angene emoyeni ngaphambi kokuba abone noma yini. Futhi uzohlala kanjani uthi uma ngisuye umbhaptisti angizi kumlalela, uma ngisuye umpresbyteriyeni angizi kumlalela, uma engafundisi khona impela nje ibandla lami likufundisayo ngi wena ngeke unqobe, awukahambe emoyeni kwamanje uphumile enqubweni. Ngene emoyeni uthi Nkosi Jesu ngiyakuthanda, manje yembula ngimi noma yini oyibone ifanele ifake nje kimi. Khona ke uba kahle kunjalo. Kabelani, izikhathi ezintathu iBhayibheli likhuluma ngomuthi wokuphila kuGenesis, izikhathi ezintathu incwadi yesambulo. Ngolunye usuku saba nakho lokho, niyakhumbula na? Ngesonto izolo yona kuphela uThebeli uzonda konke kuncinyalo kombhalo kukhona, kodwa uzonda kakhulu kunakho konke kuGenesis nesambulo. Uhlasela uGenesis ngenxa yobufakazi beqiniso bakhe, ngoba ufuna ukwenza abantu bakholwe ukuthi kwakungenjalo. UGenesis akafikanga ngendlela uNkulunkulu athi benze ngayo, wayeletha ithize enye yabangela lokhu kudaliwe nento. Kodwa-ke uhlasela ngaleyo ndlela futhi ususa abantu esambulweni, ngoba siyembulo uJesu njengoNkulunkulu, futhi yena engudevele, futhi ulahlekile, futhi inkazimulo yebandla elingcwelisiwe yiye ekhaya kuNkulunkulu, nokulahleka komprofethi wamanga bonke abaqama amanga futhi benza yonke into ezophoswa echibini lomlilo, umangalisi ebakhelise kuzo. Kodwa khumbulani, zombili izindawo zikhuluma ngomuthi wokuphila eparadise.
Now let's take this just a minute and now the tree.
Manje asithathe lokhu mzuzu nje, futhi manje umuthi uJohane ngcwele sahluka sesithupha, uma ufuna ukumaka phansi uJesu wathi ngiyi isinkwa sokuphila. Manje khumbulani, manje sizosebenzisa lezi zinsika ezimbili njengomfanekiso lapha, ngakho ngaphambi nje kokuvala. Manje ngakwesokunene sami ngumuthi ensimini obizwa ngomuthi wokuphila, ngakwesokunxele sami ngumuthi ensimini obizwa ngomuthi wokwazi. Bangaki owaziyo ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi kukhona umuthi wokuphila nomuthi wokwazi na?
Now man was to live by this tree of life.
Manje umuntu kwakufanele aphile ngalo muthi wokuphila, angawuthinti umuthi wokwazi. Kunjalo na futhi isikhathi sokuqala uthinde ngaso, wazehlukanisa yena uqobo kumdali wakhe, walahlekelwa inhlanganyelo yakhe loNkulunkulu ngenkathi elume kokuqale kwazini. Manje cabangani kanzima manje, futhi nibhala abanothi enu ngizoninika isikhathi ukuze nikuzokuthola, ngoba angifuni nikugethe lokhu. UJesu uJohane ngcwele sithupha babephuza emthonjeni, futhi bephakamisa izandla zabo, futhi bebhuqa labo ukuthi obaba babo baphuze edwaleni langokomoya nokunginokunye. Wathi ngilelo dwala elilalise hlani. Futhi bathi lapha wena uthi wawungaphambi kuka-Abrahama, futhi umuntu ongakeve iminyakeni ngamashumi amahlanu budala, futhi ukuthi wena wabone u-Abrahama. Siyazi ukuthi manje ukuthi uyahlanya ngudevele nabo. Wathi engakabebikho u-Abrahama, ngikhona, nginguye owayesesihlahleni noMose, isihlahla esivuthayo, ngikhona. Engakabebikho u-Abrahama, ngikhona, hhayi ukuthi ngangikhona. Manje nina bantu enithize, insuku zezimangaliso selibedlule, nizodingeka nenze lo mbhalo uthi nganginguye omkhulu owayekhona. Niyabo, hhayi ukuthi ngangikhona noma ngizoba khona, ngikhona. Lokho isikhathi sonke ungophakade. Igama elithi ngikhona lingeni phakade wonke unyaka wabo sonke isikhathi, kuzo zonke izinto zezibane eziyisikhombisa zegolide, lonke ibandla, yonke indawo, yonke inhliziyo, ngikhona. Hayi ukuthi ngangikhona noma ngizoba khona, ngikhona manje njengoba bengilokhu ngikhona njalo. Niyabo, njalo ngikhona. Bathi obaba bethu asikwazi wena, siyazi ukuthi kudevele. Wathi obaba bethu badle imali ehlane isikhathi seminyaka engamashumi amane, futhi uJesu wathi futhi bonke bafile. Kunjalo na, bonke bafile. Kodwa mina, wow, ngisinko sokuphila sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Uma isinko sokuphila, uma umuntu edle lesi sinko akasoze afa. Indoda inganikela ngomzimba wayo kuba udliwe na. Bathi manje uyahlanya nakanjani?
The bread of life was from the tree of life when he was eating from the Garden of Eden. He was the tree of life. Now,
isinko sokuphila sizivela emthini wokuphila lapho ababedla khona insimini esideni wayengumuthi wokuphila. Manje uma umuthi wokuphila wawungumuntu, kodwa-ke umuthi wokwazi wawungumuntu. Manje nithi inyoka yayingenayo inzalo. Uma ukuphila kufika ngendoda, ukufa kufika ngowesifazane. Kulungile, wayengumuthi wokufa. Kuthi lapho lona umgcolisile akwenzayo inyoka, wathi inyoka ikukhohlisile. Kunjalo, hayi inyoka ehuquzelayo yayinobuqili kakhulu kulezo zonke izilwane, yayiphakathi kweshimpanzi inkawu enkulu nomuntu. Inzalo yesilwane angeke ixubane nowesifazane, ngeke ikwenze, kodwa lo mfo wakwenza. Wayengukuxhumana okulandelayo kukho, futhi uNkulunkulu wabeka isiqalekiso esinjalo kuyo. Wayibuyisela emuva yayothi gqu esiswini sayo, futhi ingenamilenze. Futhi wathatha wonke amathambo kuyo, futhi wayiguqula kunoma yini njengomuntu. Isayensi zama ukuumba ensimini, lokho kufihliwe ezimfihlakalweni zikaNkulunkulu phakathi neparadesi kaNkulunkulu. Nazi isambulo sakho. Wazala indodana yakhe yokuqala kwakunguKayini. Kunjalo na indodana kaSathane, indodana kaSathane. Uma bengakwenzanga bavelaphi? Velaphi lobo bubi na? U-Adamu indodana kaNkulunkulu na? Buvela kudeveli uyise, futhi wabulala. Umbulalo wokuqala kwakunguDeveli, indodana kaDeveli. Bhekisisani ukuthi kwenzekani ngemva kwalokho. Bhekisisani uzalo lukaKayini. Kwehle njalo kwedlule kuleso sizukulwane esalandela ngemva kukaKayini. Sasingusosayensi kanye namadoda amakhulu. Funda iBhayibheli. Bakayizindlu basebenza ngensimbi futhi babengososayensi. Kepha bonke lowo wavela kusethi okungukuthi wabela wafa umfanekiso kaJesu wafa futhi wabela wafa futhi usethi wathatha indawo yakhe ukufa, ukungcwatshwa nokuvuka. Kusukela kwesakhe kufika abantukazane abazithobile belusi bezimvu behlela phansi bedlule kulokho. Manje uJesu wathi, oyihlo badla imane hlane futhi bonke bafa. Kepha ngisinko sokuphila. Siphi sona isinko sokuphila na? Esivele iteni ukuthi umuntu angadla kulesi sinko futhi angalokothi afe. Manje uNkulunkulu wabeka ingelosi ezungeze lowo muthi wokuphila ukuqapha ukuthi akukho muntu owayengake kuthinte ngaphandle kokuthi bayodla lowo muthi futhi baphile kuze kube phakade. Kunjalo na? Ngoba babefanele baqhubeke kulo muthi futhi bafe. Kunjalo na? Sizathi inqobo nje, uma babefanele badle kulowo bafa futhi ngokuqinisileyo impela nje njengoba ufa ngoba udla kulowo muthi wokwazi. Manje ake sibuke kulowo muthi wokwazi. Manje bukani ukuthi wenzeni. Manje asibone ukuthi kwenzeni. Into yokuqala ke sibone ku, awu ake sibone yedwa abayasungula iziqhumane kubulala abangani bethu. Kunjalo babulalana ngeziqhumane okusuka emthini wokwazi. Into elandelayo esiyenzile, hey, ake sibone, sisungule imonte kusuka kulowo muthi wokwazi kubulala abaningi kunoma isiqhumane senza. Oh yeah, manje sinebhomi lehydrogen moya kugesi. UNkulunkulu akabhubhisi lutho, umuntu uzibhubhisa yena uqobo ngokwazi kwakhe. Kodwa konke labo abangaba kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuvusa futhi. UNkulunkulu akalahlekelwa yilutho. UJesu washo njalo. Kunjalo, odla lesi sinkwa unokuphila kuphakathi, futhi ngiyomvusa ngosuku lokugcina. Leso isithembiso sakhe. Manje uNkulunkulu ngaphambili le bedle emthini wokwazi futhi bayafa, kodwa masinyane nje uma bengafika kulo muthi bebengaphila phakathi. Ngakho manje sikhundleni sengelosi phandle lapho ibakhelisa kulo muthi, kuphandle lapho kubahambisa ngakulo muthi. Izingelosi zamabandla, amabandla esikhombisa zibuyisele muva egameni likaJesu Kristu ongumuthi wokuphila omile eparadesi likaNkulunkulu. He, ngiyethemba nikuthola lokho. umuntu ophila umuye paradise likaNkulunkulu kuze uhlanganyele kuye futhi ube indodana nendodakazi kaNkulunkulu futhi uphile phakade oza amazwi ami futhi akhole nguye ongithumileyo nokuphila kuphakade futhi akasoze wangena kwahluleleni kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni Wethu, dadewethu, manje ngingi, impela nginengi, nginisikile, nganilimaza, ngingaqondile ukukwenza ngale ndlela lebo, uNkulunkulu yakwazi lokho, kodwa ngifanele ngikwenze ngale ndlela ukuba nibone ukuthi sikuphi, ngikhona ukuthi sinesikhathi eside kakhulu kuhlala, ngizama ukunenza bangisiyo amaKristu ngoba ningabe enhlangano, akusikho lokho, abantu bayizisulu zezimo, abazi ukuthi benzeni, bonke abazali babo ababekwenza njalo, ngikuhamba ujoyina ibandla lezinto. Kufuthi nje yoda ngaphambi kokuba sihambe ake ngenze lokho kunye futhi ukucaphuna uprofeti wathi niyabakhona baprofeti naye bephele lathi balaleleni Umprofeti wathi kuzofika isikhathi esingayikuba yimini noma ubusuku kepha kuzoba uhlobo losuku oluhaqabela kepha ngesikhathi sakusihlwa ngaphambi nje kokushona kwelanga kuya kuba ngokukhanya kunjalo na Manje bukali ukuthi sibe nani manje ake sibuke nje kanjani ilanga liphuma kuphi ilanga ngokomumo wezwe na empumalanga kunjalo na lishona nje nalanga Ngifisa sengathi ngabe benginengizo thatha imephu kusasebusuku futhi ngilikhombisa ngekathi umeyongcwele wawuwele eJerusalem wenza isithombe siphelele semicijo eyisishiya kalombili umgudu wawo uwelele ngaphesheya ngophezulu e-island emuva ngo ngokuzongeza ngapha ngo futhi uzogwini lasentshonalanga bese uwele emuva ngo futhi isithombe siphelele semicijo eyisishiya kalombili lapho ivangeli la khona Manje impucuko ihambene langa bangako kwaziyo lokho na ufundisiwe lokho futhi uyakwazi impucuko indala kunayo yonke sinayo yishayina bese kuthi ke kusukela kuloko ifika ngo ngokunqamula ngasempumalanga futhi lapho umoya ongcwele hayi SUN USUN kusho ukuthi ilanga kodwa indodana iSON uSON kusho ukuthi ilanga lapho ilanga iSUN liqala ukukhanya phansi letabulo inkungu nomlalavubu wasebusuku ukukhathaleki ukuthi imbewu ikuphi izophila ngoba yonke impilo yezimile iphila ngelanga siyakwazi lokho ungathululela ukhonkolo ngaphesheya kophiso tshane futhi ngento esehlobo elandelayo bukuphi utshane obukhulu kakhulu na ngaphandle ngoba ucineni kwakhokolo kanti na yileyo mpilo engaphansi lapho ngeke wakufihle kuphila kwangempela Lokho kuphila kuncane uthi kungazi ukuthi langali yahlaba ngokudabula lapho lizofutumalisa indlela yalo cisho ngengxenye yethu yasedobheni ukufinyelela ngaphansi kwalowo khonkolo kuze kukwazi kunamathelisa ikhanda labo phezulu emboyeni futhi buhambe budumisa uNkulunkulu Angeke ukufihle kuphile kunjalo kuphila uma uzelwe kabusha angeke ukufihla ukuthile kuzofanele kubemeze kakhulu uma uthola kuphila Manje zonke izinto zifile manje ne izimbewu ezincane seziqhubeza vuleke impushupushu yaphuma futhi sifile kodwa kuphila kuselapho manje uma ilanga liqala ukukhanya into esehlobo izimbali ezincane zizokhuphuka futhi yonke into ezinamathelisa ekhanda layo phezulu futhi ngaphandle ngaphansi kwamaphizela ngaphandle ngaphansi kwesigodo ngaphandle ngaphansi kwamadwala zizovuka futhi futhi ziphile futhi kunjalo na ngoba ilanga iSUN liyakhanya
Someday the SON will shine.
Manje ngolunye isonke intatha iSON izokhanya engumqambi wokuphila kukhona phakathi futhi yonke into emilisiwe kuye yokuphila kuphakathi wathi ngizoyivuza ngosuku lokugcina niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ukuphila kuphakade kuzovusa ezinsukwini zokugcina uma bekungcwabo lwandle noma bashisa umzimba wakho futhi bawushibele bimoyeni yomina mhlaba uNkulunkulu uzovusa ngosuku lokugcina Moza fanele toyisisisi sephubese lilembile noma noma ungene emigodini evuthayo ezothatha honke amapetroliyam ukajezo nisabafutha likapetroli ayishumi nezithupa necosmic light ukukhanya komhlaba lezulu nayonke into iphume kuwe uNkulunkulu uzokuvusa zona kanye izinwele zekhanda lakho zibaliwe amen uNkulunkulu uzokuvusa Manje bukwelapha manje uma wonke umuntu efa ngowesifazane khona ke wonke umuntu uphila ngendoda thatha isifazane kulelo hlobo lempilo yazi ukuthi uzofa akukho ndlela yokuphuma kukho uzofa futhi kokuqinisekile njengoba uthatha okwalokho uzophila. Akukho ndlela yokuphuma kuko, ufanele ukuphila. Amen. Uma lokho kuveza ukufa ngokulungile, lokhu kuveza ukuphila okulungile. Yingaleyo ndlela kuphela ongakwemukela ngayo, ngokuba nokuphila. Manje umprofethi washo ukuthi kuyoba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Manje ubukali washo ukuthi kuyoba khona usuku oluyo waqabala, aluyi kubizwa ngemini noma ubusuku luluhlobo olunamava inkungu, usuku olubandayo. Kepha nokho indodana inikeza kukhanya phezulu le ngaphezu kwaleyo izinkungu namafu nokunye nokunye. Indodana inikeza kukhanya, inikeza kukhanya okwanele ungakwazi ukuhamba, futhi ungabona ukuthi ungazungeza kanjani nokunye nokunye. Kodwa nokho akukhanye usuku oluhle, nebo manje akukho lutho olungaphila kulolo suku. Uma ungatshala noma yini ngaphansi lapho ilanga lingashayi khona, kupashile. Lokho kutshele na nina balimi, niyakwazi lokho. Faka umbila ngaleye ethunzini noma ndawona thize, bekisisa kuya kupashisa. Fred, ufanele ukwazi lokho ngokolo wakho. Ubeka phandle lapho, futhi uma ube nehlobo elibi, oh, elibandayo nelinemvula, liya upashisa. Awu, ilayi ndaba ngebandla phansi kwedlule kule minyaka liphashisiwe, liphashiswe amahlelo. Faka igama encwadini, sibe nokukhanya kwanele okwazi ukuthi kukhona uNkulunkulu. Ngiyajabula kaloko. Sibe nokukhanya kwanele okwazi ukuthi kukhona uKristu, kukhona okwahlulelwa okuzayo, sibe nokukhanya. Ngakho sifaka amagama ethu ezincwadini, sixhawulane nomelusi nokunye nokunye, futhi senza lokho kulungile. Kodwa manje sekuyisikhathi sokudla. Manje impucuko ivela empumalanga iye entshonalanga, futhi manje sisogwini lasentshonalanga. Angeke sisaqhubekela phambili, siwelile sesibuyele empumalanga, futhi angeke sisaqhubekela phambili, sisogwini lasentshonalanga. Manje ibhayibheli lathi ngesikhathi sokuhlwa kukhanya kuzofika. Manje hlobo luni lelanga olukhanya ngesikhathi sokuhlwa na? Ngabe ilanga elihlukile kweliphuma ekuseni ilanga elifanayo kunjalo na? Awukhona-ke yini uNkulunkulu ayethembisa na? Manje sizofinyelela kulokhu, kubambeni khona phansi lapho kulo nyaka. Ibhayibheli lasho njalo, ngizokufakazisa le minyaka ebandle njengoba siqhubeka ukuthi ngesikhathi sokuhlwa kuzofika kukhanya kuqubuke entshonalanga okuzo buyisa ilanga lokulunga, futhi lokuphilisa amaphikeni akhe, futhi izibonakaliso ezifanayo nezimangaliso ezifanayo ezenziwe emuva lapha empumalanga zizokwenziwa ngapha entshonalanga, nokunye ukuthulula kukamoya ongcwele ngosuku lokugcina. Kuyoba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa, indlela yenkazimulweni impela niyoyifumana kuleyo ndlela yamanzi. Ngokukhanya namuhla ningcwatshe egameni eliligugu likaJesu. Bancane labadala, phenduwela ezonweni zenu zonke, umoya ongcwele ngempela uzongena. Izinkanyiso zakusihlwa sezifikile, kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu loKristu bamunye. Ukuyoba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa, leyo ndlela yenkazimulweni impela niyefumana kule ndlela yamanzi. Ngokukhanya namuhla ingcwatshwe egameni eliligugu likaJesu. Bancanela badala, phendukani ezonweni zenu zonke, umoya ongcwele ngempela uyongena. Lezo zinkanyiso zikusihlwa sezifikile. Into efanayo uPetra yisho, makwazeke kini ukuthi uNkulunkulu umenzile lo Jesu ofanayo enambethela kokubili iNkosi noKristu. Phendukani nonke, wathi futhi nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukukuthethelelwa kwezono zenu. Ayeke ngitshele okuthile, njengoba kakikhuluma ngolunye usuku ngesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela. Abantu abathandi ukuthatha isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela. Uma nekhambi elizokwelapha ukugula kwakho, futhi wena uphinde wehluleke, uyenqaba ukusithatha. Akusile iphutha likadokotela ukuthi uyafa. Qaba mnumzali, iphutha lakho ngoba uyenqaba ukusithatha. Futhi manje uma udokotela ibhale isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo, futhi yena uthi uthatha lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo kusukhamisa kuwaka, futhi ufaka into ethize phakathi lapho engafanele ukuba phakathi lapho, kuzokubulala. Futhi kunjalo na lo dokotela kufundile lokho, aze azi ukuthi kunokuningi kangaka kuleso sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo okungupoyizeni ukubulala lezo zilokazana ezisemzimbeni wakho. Futhi kunekhubala lenele phakathi lapho ukuchitha uphoyizeni ukuthi ngeke kubulale, futhi kufanele kube yilevele. Uma ufaka ikhubala eliningi kakhulu, ngeke Ngeke nisisize sikulu ukufaka phoyizela omningi kakhulu kuzombulala kufanele kubalansiswe. Umbuzo ongukuthi alikho yini ibhalisamu yokwagiliyadi na ayikho inyanga lapho na washo umprofethi phela-ke kungani isifo sendodakazi yami singaphulukiswa. Yini ndaba ngebandla la? Yini ndaba ninenqwaba yamabandla abadala kulana? Ngoba sibe nabanye osekhemesa abangowaka abakhipha isithelo sobuthi nokusetshiswa kwawo ngokungesikho. Kunjalo. Akazange athi yise indodana yomoya ongcwele sathini isithelo sobuthi nokusetshiswa kwawo na? Nangu Petro. Bangako waziyo ukuthi waye nezihluthulelo zombuso la. UJesu washo njalo wathini na? Ngamanye amagama waye nepeni likayinki lesithelo sobuthi nokusetshiswa kwawo. Lapha beze wonke lo msindo kaphesheya babe yaziluka bememeza bakhuluma ngezilimi futhi belesikhathi esinjalo futhi bathi laba bantu bagcwele iwayini elisha. UPetro wathi laba abagcwele iwayini elisha njengoba nicabanga nibona ukuthi yihona lesithathu emini. Kepha lokhu yilokho kokhulunywa ngumprofethi Joel kuyafezeka ngosuku lokugcina, washo uNkulunkulu, ngiyothululela umoya wami phezu kwayo yonke nyama. Madodana eli namadodakazi ena yakuprofetha naphezu kwezincekukazi zami nezincekukazi eziyizisebenzi ngiyakuthulula okomoya wami futhi baye kuprofetha futhi ngiyakukhombisa izibonakalise emazulwini phezulu nasemhlabeni ngaphansi umlile nentuthu nomsokama futhi kuyakufezeka ukuthi oyobiza igama lenkosi angeke uyakusindiswa. Kanti futhi washo kudavide wathi ukhokho udavide wakubona phambili futhi wathi ngisho nenyama yami yakuhlala ngokwethaba ngokuba awuyi kushiya umphefumulo wami ayideze kanjalo awuyi kuvuma omngcwele wakhe abone kubona. Ake ngikhulume kini ngokusobala abazalwane bakakhokho uDavide wafa nokuthi wembelwa futhi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngiyabonga kepha yena kuprofethi wabona kuvuka kukaKristu. Makwenzeke kini ukuthi lo Jesu enambethela ngezandla ezingcolile uNkulunkulu umenzile kokubili inkosi noKristu. Lapho abazalwane bahlebeka enhliziyweni yabo futhi bathi madoda abazalwane nomadokotela Simoni Petro sibhalele isithaka sobuthi nokusetshenziswa kwawo singasitshela kanjani lesi na sifuna isilapho sesono. Ho manje phikisana ukuthi wathini manje niyathola ukuthi kukuphi lapho lamabandla achezuka khona emzileni wathi akelini ngizobhala isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo futhi kuzoba isithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo saphakade sizoba ngeseli nisabantwana benu nakubo abakude nabaningi inkosi yethu uNkulunkulu yakubabiza. Wathini na wakulungisa kanjani na njengoba ikatolika labanakho na njengoba ibaptisti labanakho na njengoba imethodisti yabanakho na bonke wanezela kuthize noma wathatha kuthile kulo njengoba Pentecostali na banezela noma basusa. Kodwa wathini na phendukani lonke libhabhathiswa egameni lika Jesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu futhi niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele sithenga sobuthi nokusetshenziswa kwawo saphakade ngeseni labantwana benu lokhu kuyohlala kade konke phansi kwedlule kuwo wonke unyaka webandla usinika bonke. Wo uNkulunkulu hlanza izandla zami hlanza inhliziyo yami inkosi kwangathi uma kuthatha wonke umngane enginaye manginike isithako somuthi nokusendisa kwawo indlela udokotela athi angiyisinikeze indlela sisizathu ninenqaba yamabandla afile amaningi kakhulu amalungu efile nengeze ikhubalo futhi nisuse okungaka kuso ukuze kuthi isithako somuthi nokusendisa kwawo asisesiso nhlobo angeke ngisho saphilise lutho. Uqhawulane nokujoyina amabandla nokufafaza wo bakithi lokho akusise sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo lokho kufa. Uma ufuna ukuphila futhi ufuna umoya ongcwele landela lokho uNkulunkulu athi kwenze thatha isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Ilo ndlela kanye akusho ngayo ungenezeli lutho noma ususe kulo khona kena kufika isambulo ngapha futhi sathi oyosusa noma anezele okufanayo kuyosiswa engxenye yakhe encwadini yokuphila. Wo he lowo ngudokotela omkhulu wo ngiyamthanda nimthandi na. Ugulo nyaka omkhulu onyaka wasefesu lapho lenzwa bethi qala kunyenge engene ukwenza inhlangano futhi abeluzi namadikoni noma haye amadikoni kepha umeluzi haye abeluzi kodwa okhatinala ababishop opapa babonisi bebandla betshela umoya ongcwele betshela ibandla manje angeke ube nakho phakathi lapha ngubani basempeleni la. Petro wabuzwa lokho ngesinye isikhathi wathiwa angeke usashumayela futhi egameni likaJesu. Ungashumayela uma ufuna kodwa hhayi ngegama likaJesu. Wo udeveli uyelizonde lelo gama. uJesu wathi ngabe kulungile kimi ubu iBhayibheli lathi uPetro egcwele ihlelo umoya ongcwele wathi lindani ngizohamba ngiyobona umbonisi ongujenene ukubona ukuthi ngitshela ukuthi ngenzeni ngalokhu ake ngilitshele benazi ukuthi ama-assemblies of God inesazise zifo zengqondo ukuba sahlulele futhi ayahamba alethe izithunywa zenkolo zawo ngaphambi kwesazise zifo zengqondo ngibona ukuthi leyo ndoda ngokwengqondo yakwazi ukuba yisithunywa sevangeli na amapentecostali assemblies of God bangake bake bakuzwa lokho na impela kuqeda konke wonke umuntu uyazi impela ubani ofanele abuke isithunywa ngaphezulu futhi abe ngumahluleli isazise sifo sengqondo noma umoya ongcwele na yabo lokho kutholayo kuba le ndoda yabo imicabango eyenziwe ngumuntu izimfundiso eziyenziwe ngumuntu lendalo sithi zifike phansi kulowo nyaka wephentekostali uNkulunkulu uzoyishisa leyo nto ayiqede ngokuqinisekile nje njengomhlaba yabo mnumzane yabo impela futhi nizobona ukuthi selibamba umlilo yonke indlela kuye phansi ehe impela kodwa ngolunye usuku olukhazimulayo uzofika futhi kumlani lalela kukhona iminyaka ebandla yesikhombisa kunjalo na kuneminyaka ebandla yesikhombisa futhi niyakumbula lapho bephuma ukuyohlangabeza umlobokazi umyeni abanye balala ngomlindo wokuqala kunjalo na umlindo wesibili impela hayi hayi ukuthi bafa balala umlindo wesithathu umlindo wesine umlindo wesihlanu umlindo wesithupha futhi ngomlindo wesikhombisa kwenzwa kalo msindo bhekani umyeni uyeza phumani nimhlangabeze kwenzekani na zonke lezo zintombi ezalala zavuswa ngalokho kuso kuthepha lapho bafele kuKristu beyovuka ukungena mafu kukhanya kokusihla kuyobe kukhanya Nobusa gusa pagate kukhanya futhi kubalele lapha basindiswe emhlabeni bayobuthana khona ngale makhaya bongale kwesibhakabhaka nqa ebizwa makama phezulu lapha yangoba khona nqa ebizwa makama phezulu lapha nqa makama phezulu lapha ya nqa ebizwa makama phezulu lapha ya nqa ebizwa makama phezulu lapha ya ngoba khona asisebenzele inkosi kusukela kusa kuze kushone ilanga Asikhulume ngalo lokuthando lokho lumangalisayo nokunakekela khona ngenxa konke kokuphila sekuphelile nomsebenzi wethu mhlambeni sewenziwe nqa ebizwa amagama phezulu lapha Wonke umthwalo kaNkulunkulu phakamisani izandla zenu manje nqa ebizwa amagama phezulu lapha ya 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 ngoba khona Kweli mnandi khona maduza Siyakuhlangana kulolu kuhle Kweli mnandi khona maduza Siyakuhlangana kulolu kuhle Niyachada bakhulu madala ibandla na oh baba wethu nigezi zidingo phezulu sizoni gezi zethulo zethu zendumis ngenxa yesiphesi mangalisayo sothando lwakhe nezibusise zingcwelisa usuku lwethu Kweli mnandi khona maduze Siya usanga na gulolo ko luse. Belim na di ko na matuza. Siya usanga na gulolo ko luse. Majetolana nyonga guwe nga zonge kanjalo. Loko buse. Lina ndi kona matuze. Uti kizatlangana na mfowethu. Siya kuhlanga na gulolo koluse. Gwe lina ndi kona matuza. Siya kuhlanga na gulolo koluse. Siya kuhlanga na gulolo koluse. Ama kula ntoti. Woku munda kalitula manje. Futhi umoya wetha uyophila udabuke. Kungase kukhathazeka izibusiso zethu zokuphumula. Woku munda izandla zenu ziphakeme. Kweli mnandi khona maduza. Siya kuhlangana kulolo koluse. Kweli mnandi khona maduza. Siya kuhlangana kulolo koluse. Makhanda ethu ekhotheme manje asisho lokhu Nkosi Jesu. Ngiyakuthanda, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni ukususa isono sami. Angizethembi izimfanelo zami, anginazo, kodwa ngesizotha ngethembele ezimfanelweni zikaJesu Kristu ongumsindisi wami, uNkulunkulu wami, Inkosi yami. Ngiyamthanda. Amen. Kusasebusuku ngehora lesikhombisa nqoi Inkosi Thanda sizothatha ibandla lasesimina. Kwelimna. Namakhanda ethu ekhotheme manje. Oh maduza. Siya kuhlangana kulolokhu oluhle maduzane. Kwelimna. Kona matuzane. Siya kuhlangana kulolokhu oluhle. Manje kancane wonke umuntu kamnandi. Oh kubaba wethu nigeza izidingo phezulu. Sizonikela izethulo zethu zendumiso. Ngenxa yesipho esimangalisayo sothando lwakhe. Thank you.